Blog Talk Radio.
Tahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira i Washington DC nongere nsuhuza abakunzi ba radio Tahuka. Tumaze icyumweru tutavugana, ariko nambisegureho kuko ikiganiro cyacu cyagomba gutangira saa mbiri, haba impamvu yatumye kidatangira, ariko tukaba twashoboye kuzikemura. Ubu rero tukaba twumvikana, nizera ko twumvikana neza. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu aho tugiye gusesengura biro politike ya FPR ndetse n'ibindi byaranze rwego rw'ubutegetsi bw'i Kigali, ibintu bigenda bikora nk'ikimenyetso cyangwa se igipimo gikomeza kwerekanaho iriya ngoma ya leta na kwiriya ya iriya ngoma ya Perezida Paul Kagame, aho igeze na kwita ko higeze irindimuka, bijyane cyane cyane n'ibyo ubwayo igenda ikora cyangwa se ibyo bimenyetso turi buze gushyira ahagaragara mu kanya katarambiranye. Mu minsi rero ku cyumweru, mu minsi nyine ishize, mwabonye ko leta ya FPR yateranye ikaza gukora ibi, ikakorera hariya kuri stade Petit Stade Iremera, akaba ari agace ka stade Amahoro Iremera bakunze kujya guteraniraho, aho inama yaguye ya FPR bita biro politique yateranye n'abanyamuryango bayo ndetse abakadre n'abakada bayo, baza kuvuga ku myitwarire y'abanyamuryango n'ibigomba kuranga abanyamuryango. Mu by'ukuri nubwo umugambi wumva ko ari umugambi mwiza n'imvugo ubwayo ari nziza, ariko aho bavuga ko bagomba kugira imyitwarire myiza cyangwa se iranga abanyamuryango, bikaba byaragaragaye ko icyo bavanye mu uwo munsi ndetse guhera uwo munsi ibyo bavugiyemo byose byari the opposite, byari binyuranyije n'ibyo bagiye kwiga. Havuyemo amagambo yo gutukana, havamo amagambo yo gusebanya, amagambo yo kwandarika abandi, aho Perezida Paul Kagame yavuze amagambo mabi ajya gusa nayo James Kabarebe yavuze ari ku Gisenyi, yita abantu imbwa, ku buryo na Kagame na ubwe yabyivugiye mu ijambo rye. Akenshi bagiye bandika amagambo magufi, turaza kubisubiramo, ariko turabivuga mu gice cya kabiri cy'ikiganiro. Ku cya mbere turaba turi kumwe na Bwana Noble Marara. Noble Marara akaba ari umwanditsi ndetse akaba n'umuyobozi niba ntibeshye w'ikinyamakuru Inenyeri News, gikunze kwandika nako ku magambo kunako ku nkuru breaking news cyangwa se amakuru atandukanye, amakuru areba igihugu turimo cyane cyane amakuru ashyushye ku bivugirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo tubizi neza ko amakuru yaho kuyabona biba bigoye, ariko ikinyamakuru Inyenyeri kikaba gikomeza kuyatohoza. Akaba kandi ari n'umukontributeri wacu aha ngaha kuri Radio Itahuka, musanzwe mumenyereye. Turaza rero gukora hamwe analyse y'iri ya biro politike, cyane cyane ko nawe muri FPR atarimo, atari umushyitsi. Ibyo rero ni ibyo tugiye gutangiraho mu kanya. Ubwo turaza no kureba ibintu byaranze iyo biro politike ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo inkongi y'umuriro yongeye kubura mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bice nako muri za prefecture, ibyo basigaye bita mu turere tundi tw'u Rwanda. Turebe n'impamvu izo nkongi z'umuriro zije, impamvu zije muri iki gihe, n'ababa bihishe inyuma y'ibyo bikorwa by'inkongi y'umuriro. Tutabatindiye rero, reka numve ko turi kumwe na Noble Marara, ko yenda telefone zitadutengushye, ari muri studio, kandi duhite dutangira n'ikiganiro cyacu mu kanya. Noble Marara, niba unyumva, uri muri studio za Radio Itahuka, niba unyumva ushobora kuvuga, niba kugira icyo wavuga ugasuza yenda n'abakumva, kugira ngo twumve ko wabashe kujya muri studio.
Yego, ndakumva. Mwe muranyumva?
Turakumva, urakoze cyane Noble Marara. Reka dutangire ikiganiro cyacu, nanjye muri kumwe na Jean Paul ugiye gufatanya na Noble muri iki gice cya mbere cy'ikiganiro. Musanzwe n'ubundi mumenyere kuri ikiganiro cyo kuwa gatatu gisanga kibisambire ku munsi akabara akabazo twamaje kugira ikiganiro rero nkuko nabimbabwiye tugiye guhera kuri ya biro politique Noble Marara wagiye yandikaho inshuro zitandukanye abanyarwanda benshi barayisomye abandi bifashe ku munwa kubera ibintu byagiye bivugirwamo biro politique ya FPR yatangiye nako yabaye ku cyumweru saa 4 nibwo batangiye iyo nama bavuga ko bagiye kwiye ku myitwarire iburyo abanyamuryango bagomba kujya bitwara nibiranga umunyamuryango mbese muri rusange twumvise amagambo atandukanye aho ambasadere madame ambasadere Eda Mukabagwiza aho zari ambasadere wa Rwanda muri Canada yafashe ijambo agasoma statement ariho avuma ibyo nakwita kuvuma murumuna we witwa Odeta Mukabakomeza uwo mudamu nawe akaba ari umubyeyi nawe mugenzi we uri muri uba muri Amerika akaba yarabihereye kuko yumvise cyangwa se yabonye ko uwo mudamu yari mu myigaragambyo muri yo kwamagana umukriminali n'umwicanyi Perezida Paul Kagame ntabwo yabayeho wenyine gusa yakurikiwe na Oda Gasinzigwa umugore umunako umudamu ushinzwe n'ubundi ministeri y'abari n'abategarugori ishinzwe umuryango nibaza ariko bayita ariko nawe vuga amagambo asebanya aho yatutse abantu basanzwe bazwi cyane mu buyobozi bw'igihugu ndetse bazwi cyane cyane muri FPR batangiranye urugamba arimo Lieutenant Colonel Rose Kabuye abantu benshi bazi ku izina rya Major Rose Kabuye ubwo yoboraga umujyi wa Kigali akaba ari n'umuntu leta ya FPR yigeze guhagurutsa buri muturage wese cyane cyane igitsina gore babafata ku ngufu ngo bagende bajye kwigaragambya imbere ya ambasade y'Ubudage ndetse no mu mihanda ya Kigali bafashe ibyapa bivuga ngo Rose Kabuye ngo ni intwari yacu ejo ubundi rero nawe ari muri abo bagore batatse bavuga yuko ari ikigarasha bavuga yuko yaranzwe n'imyitwarire itari myiza ibyo byose rero iriya nama nyuma iza gukurikirwa n'ijambo rya Perezida wa Repubulika nawe yavuze amagambo ajya gusa nayo ngayo ndaza kuyabasomera ni ijambo rirerire ariko ntiryagaragaye kuri za internet turaza kurisubiramo mu kanya katarambiranye ariko mbere yuko turijyaho ndagira ngo mpumwanya Bwana Noble Marara kuko nawe ntago tumufite igihe cyose nibaza tumufite mu gice cya mbere gusa noneho atubwire nawe uko yabonye iriya nama n'ibyayivugiyemo Bwana Noble Marara nongere ngo ikaze muri studio za radio itahuka ndagira ngo dutangirire kuri iriya biro politique ya FPR cyane cyane kuri timing usanga ukora analyse kuri biriya bintu bibera mu Rwanda cyane cyane kuri guverinoma y'u Rwanda ikaba yarahisemo gukora iriya nama ku cyumweru hakaba ari ibintu byayibanjirije nkawe nkuko usanzwe munabyandika kuki iriya uri kiriya gihe ari cyo baba barahisemo kugira ngo batangire bavuge biro politique bateranye abantu ariyo ijya muri highlights z'ibinyamakuru bitandukanye Noble Marara ni bunyumva timing ya iriya biro politique urabona itagomba gukemangwa
rekomanze nsuhuza abaduteze amatwi kandi nawe nshimire kuba wongeye kunumera kuri iki kiganiro hari ibintu nka bibiri muri aka kanya nifuza kugira ngo mbanze pinpointingeho nibandeho icya mbere uravuze ati inama yabaye ku cyumweru ya FPR ngo yari irimo kwigisha abanyamuryango ukuntu bagomba kwitwara. FPR njyewe nabashije kumenya ko FPR ibaho muri 87 kuko n'inama zabo zakorerwaga iwacu mu rugo i Bugande izindi nabashije kumenya ni zakorerwaga mu ahantu habaga hagomba guhurira abantu henshi nanone naho hitaruye kubera ububasha icyo gihe abanyarwanda bari bamaze kugira mu gihugu cy'u Bugande nabwo kandi hari imyaka ya za 87 88 nubwo bwose nari umwana ako twashoboraga kumenya ibyo ari byo ntabwo rero ushobora kumbwira ngo ishyaka ryabayeho kuva muri 87 abayoboke bari barimwo muri icyo gihe na Rose Kabuye yari abarimo na Mary Bain yari abarimo cyangwa se n'abandi bose barimwo kwita ibyo bashatse byose bari muri abo bayoboke ngo nibwo ugiye kubigisha ukuntu bagomba kwifata ahubwo kereka nimba FPR ariyo yungutse ubundi buryo igomba kubaho butari ubwo yari bwo noneho abakigendera ku mpamvu yagiyeho bakaba aribo bitwa ko bataye umurongo naho kuvuga ko Mary Baine cyangwa se Rose Kabuye cyangwa se uriya mugabo wundi masezerano n'abandi batanavugwa ye aribo bagomba kwigishwa ukuntu FPR igomba kuyoborwa nanga ikuntu amatwara ya FPR amera cyangwa se n'ukuntu umuyoboke wa FPR agomba kwitwara ibyo ndabihakana kereka nimba ari ukubyigisha nyine uriya wabivugaga arimwo kurega abandi ngo bagambaniye igihugu cyangwa se bakaba barimwo kubyigisha abantu nka babazivamo n'abampoliki n'abandi naho umuntu wahoze muri FPR cyangwa se wanayigiyemo yewe na nyuma y'uko tugiye z'i Rwanda ntabwo nibaza ko yakwiga amatwara ya FPR uyu munsi icyo ni kimwe icya kabiri wari uvuzeho cyari icyerekeranye n'iki
ni uko urete kubyiga n'amagambo nyuma speeches cyangwa se za disikuru zavugiwemo zarimo kuba zamagambo ni timing cyane kugira ngo bibe kiriya gihe noneho n'amadisikuru bagiye bavugiramo
ugena icyerekeranye na timing RPF nanga CFPR ya Kagame muri iki gihe ntabwo ifite capacity yo gukora timing kuko kugira ngo ukore timing nuko ubasha kugirirwa inama nuko ubasha no gucontrolinga anga sinzi hari umuntu wigeze ku telefone ahambira arambwira ati aba bantu Kagame arimo gufunga buno ati ntiyaba ati hari amabanga yaba yarakuye muri za telefoni yajyanye nyuma yo kwica Fan Patrick ati noneho akaba yarasanze baravuganye ati ndavuga no Kagame ntabwo afite capacity yo kuba yakwihangana aramutse asanze umwe mu bayobora yaravuganye na Fan Patrick ntabwo afite iyo capacity anger aggression ntabwo afite control ye ubwe ntabwo abasha kwikontrolinga niyo mpamvu no mu minsi ishize yagombaga gufashishwa imiti kugira ngo abashe gusinzira ntabwo afite ubwoba afite anxiety afite paranoia afite aggression ari frustrated ntabwo afite capacity yo kuba yakwihanganira ikintu cyari cyo cyose kuko ikintu cyose abashaka kugikubita cyangwa ngo akimene ni nayo mpamvu sizi impamvu ngira ngo mutajya mubyibuka twigeze kugira ibiganiro kera ntabwo arije gusa n'abandi bose barabibabwiye nawe kandi urabizi ukuntu agira gutya akarakara akamena ibiyo agakubita ibibambasi ibiki so ntabwo ashobora no kwihanganira ikintu icyo ari cyo cyose umuntu rero ukora timing ni muntu ki umuntu ukora timing ni umuntu ufite capacity itekereza agatekereza ejo hazaza akanareflecting akareba inyuma avuye aho ariho
no Brenda agira ngo yenda nk'interrupting ngombe yenda ninjire muri bana ko kuri iyo debat waruhuvuga ku kijyanye cyane na n'igihe bahisemo iyo timing yo kugira ngo bavuge bati tuyikore ku cyumweru uribuka ko mu minsi yari ishize hari hashize iminsi ibiri hari urubanza rwa General Kayumba rumaze iminsi iri mu binyamakuru bitandukanye muri binyamakuru bitandukanye ku isi hose ku isi ku mateleviziyo ku binyamakuru byandikwa byo mu Rwanda niho nabonye babiri mitinze icyo ni kimwe cya kabiri nuko hari hamaze iminsi bafunze abajenerali ndetse n'abakoloneli mu gisirikare bari basanzwe bazwi cyane mu gisirikare na kapiteni harimo na kapiteni David Kabuye ibyo bintu nabyo tubona ko byazanye criticism ikomeye cyane kuri leta y'u Rwanda hanyuma baza guhitamo gukora inama kuri icyo cyumweru ku buryo abantu benshi batekereje yuko nabyo byaba ari ukugira ngo bayubye uburari ndetse bituma abantu batita cyane ku bintu biri negative biriho bavugwaho ahubwo bakavuga batereka dushaka ubuhungiro bwacu ari ubwo kugira ngo bakreye kiriya kintu cya uwo munsi wo kugira ngo iyo nama ibe kiriya gihe ko bishobora kuba byayihuriye n'izo events zari zisanzwe zibera mu mahanga wowe uribaza ko ibyo bintu byaba izanarize z'abatarize
ari ikintu kimwe ku bintu byerekeranye no gufungwa kw'abariya basirikare ntabwo mbikora nka analyse ni ibintu byabaye nkurikiranira hafi mbere yo gufungwa kw'abariya senior officers habanje kubaho kwitaba ku rudaca kw'abariya families zabo ndetse na bamwe muri bo bakajya bitaba ku nkiko za polisi bakagenda bakabasinyisha bakababaza ibyo babaza bakongera bagataha ni ibintu byamaze igihe kinini kurunduka rero ngo bafungi ni ibintu bari banategereje ntago ari ibintu byatunguranye so kumva rero ko ushobora kubifata ukabihuza n'urubanza rwa Fandi Kayumba nge mba numva aho ngaho tuba dutandukiriye cyane kubera yuko barabagabo bafunze nta nubwo bari ngira ngo bazi neza n'urubanza rwa Fandi Kayumba igihe ruzabera nta nubwo rwose bari babizi nabo ubwabo bari bifitiye ibibazo byabo bitahuye n'ibya Fandi Kayumba ku kintu kerekeranye rero na timing ya Leta y'u Rwanda kereke aba bavuga ko bazi gutiminga igihe badidaniwe gutera amagrenade no gutwika naho kuvuga ngo batiminga ibintu biri mu bwenge nge ndakurahiye ku kintu cyo gufungwa kwabari aba generali na koroneli bigahurirana n'imanza ziri hanze nabyo nge nakubwira ko ari coincidence ntabwo ari ibintu bari biteguye cyokora icyo nakubwira cyo Kagame igihe cyose iyo ahungabanije abantu bakomeye mu gihugu ahita ahamagaza inama ya FPR kugira ngo nabo bakange batagira ikindi batekereza ubundi yamara kubakanga buri agahita wenda ashaka n'ahantu ajya mu giturage akajya kuvugirayo kugira ngo akomeze yerekane ko akomeye ko ashobora gufunga akanafungura Kagame umuntu wese utamwumva cyangwa se umuntu yibaza ko ashobora kubatekereza ukundi kuntu kutari uko we atekereza igihe cyose aba amufitiye impungenge kugira ngo akwereke yuko ashoboye kugukontrola akurusha ingufu nuko agufunga n'icyo akora Kagame ntago rero ushobora kubona yafunze umuntu ni nayo mpamvu burya ngenge ngira impungenge kuko hari igihe ashobora kugufunga kubera ko gusa yumva kwikanga ashobora no kuzagufungura ariko yamara kukugeza mu buroko reaction ya society igatuma akuremera ibyaha utanakoze noneho akazamenirwa no kugufungura nicyo kintu gitera impungenge kuko nk'aba bagabo nta hantu bahuriye na opposition nta nubwo rwose bigeze bahangana na Kagame nuko gusa bafite ibintu babakekera yuko bashobora ngo kuba hari ukuntu batabumva hari ukuntu bumva ibitagi kuko ndaguha nk'urugero nka Rose Kabuye inshuro amaze kwitaba ntabwo zigira umubare kandi bamubaza ikibazo kimwe nikubwire manda ya gatatu
ikibazo uravuze uti abatwumva bashobora gushaka kumenya ikibazo icyo ari cyo ushaka kukibabwira
ya manda ya gatatu uyitekerezaho iki icyo nicyo kibazo bamubaza igihe cyose akongera agataha ejo bakongera bakamugarura ariko kubera ko atigeze avuga yuko manda ya gatatu ari cyo kintu cyonyine gishyizwe imbere kuko ntabwo u Rwanda rwabaho rudafite Kagame niwe wenyine ufite vision change with continuity nta yindi change with continuity yabaho atari afande ibyo ntabwo yabishibishe so igihe cyose baramuhamagara bakamubaza iki kibazo. Icyo kibazo nicyo babajije Mary Bynne, nicyo babajije n'abandi benshi cyane. So ibyo bibazo rero ni ukuvuga ngo gahunda iriho ni yuko abanyarwanda bose bagomba kumva ko nta wundi muntu ushobora kuyobora u Rwanda utari Kagame. Nimba bitagenze gutyo, ubwo ni ukuvuga ngo wowe utabyumva uko nguko ni wowe ikibazo. Kagame nta opposition abona. Kagame abantu bamubangamiye n'abashobora kuba bumva ibintu kundi muri FPR. Naho mu gihugu indani afite icyizere cy'uko nta opposition ihari. None se ntiwabibonye ko n'abari muri opposition yahise abajyana bakagenda bakamukomera mu bashya akabaha imyanya si ba seneta. So abantu nka ntuza nk'Ingabire na ntuza na wa wundi witwa Imberakuri uriya loya Ntaganda azi neza yuko badafite ahantu bashobora kuvugira. Kagame azi neza yuko RNC iri hanze y'igihugu, arabahimbira ibyaha buri munsi kugira ngo batazatangira batazakandagira ku butaka bw'u Rwanda. FDLR yamaze kera kubumvisha yuko n'uwavukiye muri Congo ari umwicanyi. So abantu bonyine Kagame abona nka threat ni abantu bari muri FPR indani. Ni nayo mpamvu agenda arebamo bari aba pillars, abantu ba kera bagifite umurongo wa RPF batarabo gukoma mu mashyi gusa bakababaza hakiri kare kugira ngo barebe niba bashobora kuzaba imbuto mbi mu muryango wa FPR wa Young Generation ishobora kumuzamuhakanya ngo ye kwiyamamaza. Ibyo ngibyo arashaka kubikuraho kuko afite pressure y'amahanga imubwira iti sadi cyamu ntabwo ari byo tuzagira ntituzabyemera. So akavuga ati communities manya ntuza political party abanyarwanda icyo bazashaka nicyo nzakora. Icyo bazashaka kugira ngo ugikore nuko haba nta muntu ukopfora muri FPR bose bavuga rumwe.
So, uvuze ibintu nagira ngo mubaze kuri muri gahunda twari dufite agenda. Hari article yasohotse kuri kuri Inyenyeri News aho iri mu cyongereza ariko ntabwo ni iranditse ivuga ko umutwe wa interuro yayo iravuga ngo arrest and assassinations Paul Kagame prepares 2016 re-election bid. Ndetse kuvuga ko abantu bafungwa umusubizo ndetse n'abicwa bazira ibitekerezo bya politike ko ari ukubera impamvu y'uko Kagame ariho ategura kwiyamamaza kuri manda ye manda irangiye 2017. Ariko nagira ngo yende ubifatanye kuko harimo ingingo wagiye uvuga zifatanye n'iyo article nzi ko nyikubazaho ubwayo ariko wayikomerezaho kuko iravuga ko abantu gufunga ndetse no kwica abantu waruvuze abantu bari bafunzwe bantaganda waruvuze barusagara n'abandi kubera ko yenda bazira ko arana baroza kabuye babaje ibintu bya manda ni nagira ngo ukomereze kuri article kugira ngo tuyivireho rimwe twe kuyigarukaho. Iyo ni article yasohotse yanditse ko ari umuntu witwa Mugisha Rwema ariko yasohotse ku nyamakuru bere umuyobozi Kinyenyeri News kugira ngo tuyikomerezeho kuko noneho twe kuyigarukaho ko nayo nari nateguye ko tuza kuyiganira. Irimo Barusagara, irimo Baroza Kabuye, nyuma yaho turaza kuganira ku yindi naho yasohotse ivuga ko Kagame ari mu kibuga akaba yarahushije umupira ariko akaba ngo agenda akandagira abantu agenda arimagura abantu mu kibuga. Iyo yo turaza kwivugaho nayo mu kanya kuko birajyana ariko nagira ngo icyo gitekerezo gikomereze no kuri article kuko iri detaye irimo mbese irimo detaye nyinshi cyane zijyanye na n'abantu bo bakadre wa FPR ukuntu bakomeza kugenda bava mu kibuga. Noneho ngiye ngira ngo ujyane muri iyo article unavuga uti niba koko ariho agenda yica abantu abandi bafunga babangamiye iyo manda ye, none se abandi atekereza ko azayobora cyangwa se abazamu acceptinga ko nabo bantu yica barimo abavandimwe barimo bene wabo bantu banavuye hamwe nkuko batangiye muri article ivuga ko Rusagara yakuranye nawe banahunganye bose bavukiye i Rwanda bagahunga bafite ibibazo bimwe akaba yaramubereye umuhede hanyuma
ubu ngubu noneho akaba ari we inkota igeze ku ijosi. Nagira ngo ngusubize ijambo bwana Nope.
Ariko mbabarire gatoya kuko point ngiye kuguha nta nubwo iyi yanditse muri yatiko actually ni na ntoya cyane ndabona ahanini usibye kwerekana igitangaza abantu bumvise kugufungwa kwa Sagara nka umuntu academician utarigeze ahangana na RPF cyangwa se na political party yari yose ahubwo ari umuntu
na ambisyon politiki utaregeza
yari afite yari umuntu ufite ubushake bwo kubaka igihugu abikorera mu bubasha afite ariko atari ububasha bwo guhangana n'umuntu wari we wese cyangwa ishyaka rya ryose ahubwo ari kubaka igihugu nka national force yabikoreraga muri national army. Icyo nicyo kintu cyonyine navuga hano tutigeze tuvugaho. Ikindi ni ibingibi nzaba mwita yavuze avuga ngo gufungwa kwa Tom Byabagamba ngo ni ibintu bireba na state security offenses, ariko kandi yanavuga ngo ni state security offenses iperereza kandi rikerekana yuko Tom Byabagamba yafashwe kubera ngo ibintu bya Rusagara umushoferi we yagiye kubitsa kwa Tom atigeze anamenya ko biriwe, kuko Tom ntago ari umuntu wo kumenya ibintu umushoferi wa Rusagara yaje kubitsa iwe. Anyway, ikintu nashaka rero gupinpointingaho kuri ibi bintu byerekeranye ni ukuvuga ngo security ya bibidi ya 2016 yanditse nayo ba mentioning amwaha ngaha ni ukubera yuko ku bintu byo gushaka ubururu cyangwa se kwiyamamaza ko mu 2016 Kagame agomba gusilensinga abantu bose yibaza ko bashobora kuba potential threats. Kuba potential threats ntabwo ari ukuvuga ngo wamubuza kwiyamamaza gusa, no kuba wavugana n'abantu bandi ukabumvisha ko ibyo arimo gukora atabyo. Ndaguha nk'urugero, ubu ngubu igihe hambere ahangaha igihe yafataga ijambo sinzi niba wenda nimbivuga arabyibuka, yaravuze ati iyaba FPR yari ikimeze nk'uko yari imeze mu myaka cumi n'ingahe ishize byakanteye impungenge hataragize igihinduka. Ati ariko kuba haragize ibihinduka ati nibyo byiza, kuko gutera imbere kwa FPR no kubaka FPR hagomba kubaho impinduka, hakaba habavamo abandi bakinjira tugakomeza urugendo. We ntabwo azavamo, ni abandi bagomba kuvamo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ushobora either kumutega amatwi mugakorana cyangwa se akakudropinga. Iyo uri umusirikare rero, kuko uba ufite ubundi bubasha, ufite wenda ibyo binyota wambaye n'abasirikare bandi bakumva, kugira ngo akudropinga agomba kugufunga akakwambura ayo mapeta, akakwambura n'izo mbunda. Iyo uri umusivire akwambura biro yonyine aganafirizinga konti yawe nta kindi. Nuko niko bimeze. Ni nayo mpamvu ubwo ni ukuvuga Kagame we ntabwo areba ngo wenda ngo abangaba ngo twavanye i Bugande ngo twarwanyehana ngo twakoranye akaza kanaka ngo bamfashije ibi n'ibi, no. We areba abantu bashobora kumwumva agakomeza akikorera ubucuruzi bwe, akikoranira n'abazungu, akajya muri ruminata ye, n'ibyo ngibyo. Nayo ibyo kuvuga ngo bidi ngo ya 2016 nta kintu bimubwiye, agomba gukora bidi ya 2016 akanegotiatinga n'abantu bahari babampoliki bantu z'abari abajyo n'abandi bantu bose bashobora kuboneka bamukomera mu mashyi. Niko bimeze, urumva? Njye nuko
ndakumva. Kandi nagira ngo dukomereze aho ngaho, kuko ipoint ibyo wavugaga ni ibintu byangombwa cyane bitukurikije naho igihe kigeze. Ariko ndagira ngo uvuye kano gatoya cyane ku bijyanye n'indahiro FPR yagiye ikora. Hari abantu benshi jyewe nkunda kubona cyane cyane abakadire ba FPR bandika bavuga ngo
nguriye yahemukiye umuryango noneho bikanyibutsa indahiro yagiye irahirwa n'abantu b'abanyamuryango benshi nzi neza ko nawe uyizi ivuga ngo nintatira iki ngo gihango ngo nzacibwe umutwe iyo ni indahiro yarahiwe n'abantu benshi niba uyizi mwibukana ko ibyo urumva abantu bashaka kubyandika bashaka nko kugira ngo babi justify bavuge ko kuba babikora ari bagambanyi ari aba yene ufuko wabivuze uti Kagame we ntimureba nta umwevaluating uhari niba yaratatiye icyo gihango ariko iyo ndahiro abantu benshi barayandika bavuga bati uriye yabaye umugambanyi yatatiye igihango iyo ngiyo ndagira ngo niba hari ikintu wayivugaho cyangwa nawe ubona ibintu nk'ibyo ngibyo muri muri za sources zawe
Horazi jewe nubwo bwose nabaye umusirikare w'inkotanyi ariko ntago nibaza yuko nigeze mba umuyoboke wa FPR ahubwo icyo nakwibaza nibaza ko iyo ndahiro sinzi n'igihe yaziye nimba yaraje nkiri umusirikare cyangwa se niyaraje
naranakibayeho mbere cyane abakada bose iriya training za mbere z'abakada barahizaga abantu bagiye kwinjira mu muryango
Okay, ibyo ni byabo njye ntabwo nigeze mba umunyamuryango ariko icyo nakubwira ni uko Kagame we yabibenefitingiyemo yabigiriyemo inyungu kubera yuko abo bantu bose icyo gihango nicyo abakoreshaho kandi iyo ugiye kwitegereza nabo ngabo baba barimo kurahizwa akenshi barahizwa bazi neza ko bibaza yuko icyo gihango batazagitatira kubera ko ntabwo nibaza ko kuba wakweshoninga taditamu ubutati igihango cyangwa se kumva ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu burimo guhonyurwa biba bivuga yuko watatiye igihango ahubwo
ariko noble wirengagize yuko ikintu bita gutatira igihango cyangwa se third term ni ukuvuga ngo warwanyije amatwara ya FPR amatwara ya FPR turayazi ko ntayaharuretse ni amatwara Kagame yemera ko ari amatwara ya FPR igihango nta kindi gihari ni ukuvuga ngo FPR ni igomba kuyobora u Rwanda niba uvuze ko wibaza ko igihe cy'impinduka kigeze cyangwa ko bica abantu kandi abo bantu bishe babise yaduye urumva ko icyo kuri bo niko babona igihango ubwo rero niba iyo myumvire aho ngaho ngo ndibaza ko hari n'uburyo yenda namwe mufite ibinyamakuru bigomba no kugaruka kuri iyo ndahiro abanyarwanda bakareba cyane abayirahiye bakavuga bati koko iyi ni ya FPR yenda twarahiriye uretse ko na mbere nta gihe gihe nakwemera yuko nakwemeza ko cyagikwiriye ko abantu barahirira indahiro yo kuvuga ngo bacibwe imitwe hejuru y'abantu batazi bahuriye mu kintu runaka bahuje ibitekerezo batazi igihe umuntu ashobora kuzavana interere cyangwa inyungu z'ishyaka cyangwa z'umuryango ko bawitaga barangiza akazigirize bwite nk'uko byagenze kuri FPR urumva ko ibyo nabyo ni ikintu abanyarwanda bagomba kwibutswa cyangwa abantu b'abanyamuryango wa FPR barahiriye ndahiro bakamenya ko kiriya atari ikintu kigomba kubazirika
n'abayirahiye mbere cyangwa se n'abariyo iyo ndahiro abantu babonye yuko ari igikinisho ngira ngo bamaze kuba benshi ku buryo bashobora gusobanurira bagenzi babo icyo kibazo kandi FPR ahanini ubu ngubu ntabwo ikiri FPR ndibaza yuko ni groupe y'amabandi igomba kugumwamwo n'abakeneye amafaranga yo kurya kugeza igihe bazabaharabikirwa ntabwo ikiri FPR ifite impamvu yagiyeho none se FPR umuntu usigayemo ni Rutaremara kandi nawe urabona yararondogoye sinzi niba waramubonye ku biganiro yari ariho ejo bundi ubwo yavugaga yuko ngo bari bafite ibintu bitandatu bagombaga kugeraho igihe bajyaga gutera u Rwanda muri 90 ubu ngubu nyuma y'imyaka 27 ni 27 ishize bakaba bakiri kuri ibyo bintu bitandatu ibyo bagiye byabajyanye i Rwanda ni ukuvuga mu bintu byabajyanye Rwanda hari harimo gucyura impunzi harimo obviously gucyura ubuhunzi Burundi harimo kubaka economy harimo gukora national force gukora ibyo bintu byose mu myaka 27 ntago barabikora kuko impunzi ntago zatashye ahubwo zarasimburanye aho nako zaravanze kuko noneho kera hari impunzi z'abatutsi ubu noneho hari iz'abahutu n'abatutsi at the same time economically baraje bafata inguzanyo nyinshi igihugu kiri obviously kiri muri muri red in terms of debt ntago gifite amafaranga yacu ubwacyo kera economically u Rwanda rwari rudafite amadeni nk'ayo rufite ubu ngubu bakuretinze ibibazo kuri international relations bafitanye ibibazo n'ibihugu byinshi cyane kuruta mbere u Rwanda ntago rwari rufitanye ibibazo n'ibihugu baturanye nta n'ibihugu by'amahanga bari bafitanye nabyo ibibazo u Rwanda ntago rwari rufitanye ibibazo na Congo ntago rwari rufitanye ibibazo na Tanzania n'u Burundi yewe na Uganda ubwayo twaturutse dutera ibyo bintu bitandatu baje bakora ntago Rwanda rwari rwagatangiye kujya rujya mu bihugu by'amahanga ngo bagende barasa abantu mu muhanda cyangwa se batanga uburozi so mu bintu byerekeranye na international relations byarapfuye economically n'ubwo bwose bafashe amadeni menshi bakubaka amazu nayo atabagwamo n'abanyarwanda abagwamo n'abantu nanone bahita b'abazungu baba barabagurije imisoro yacu dukorera hano ayo mazi ntacyo afashije abanyarwanda ahubwo ni just miliyoni imwe y'abanyarwanda niyo irimo kwenjoyinga izo benefit economic ishingiye kuri debt ku bintu byerekeranye n'impunzi zariyongereye mu mahanga so ibyo bintu bitandatu bitarimara yagombaga gusobanura baje gutunganya mu Rwanda mu by'ukuri nta na kimwe bigeze batunganya so ni umuntu uri aho ngaho waronduguye niwe umureba ntago namurenganya ntago afite ahajya agomba kwigumira muri FPR nyine akaguma aho ngaho niba atamwirukana bakamusazisha nabi nk'uko basazishije abandi bose nabi so ntabwo nibaza yuko FPR ari ahubwo opposition igomba kureflectinga at this moment ikareba alternatives naho kuvuga ngo FPR ni threat ubungubwo ikintu threat yo bafite ni ubutemu ni ukuba bashobora guhitana umuntu wihitira bagatanga uburozi ku muntu utikurikirana cyangwa se bakarasa uwo babonye bacirwaho naho kuvuga ngo politiki yabo ifite future ibyo nibyo ntabwo nibaza yuko uko nabitekerezaga mu myaka ibiri cyangwa umwe ishize ntago ariko bimeze politiki ya FPR yaragiye ntabwo basi ni nayo mpamvu naguhakaniye ko badafite timing nta timing bafite ahubwo bararunduka habuze ubarundura nimba habonetse opposition ishobora kubogenize diga questioninga imikorere ya FPR ku FPR ikintu cya mbere kihagaritseho na Kagame wayo ubu ngubu ni ibihugu bike by'amahanga bitari byabasha kubareka kuko abazungu bo baba bashaka kureba umuntu ufite ground kugira ngo babe bakorana nawe so far baracyafite ground abazungu bakomeje gukorana nabo ariko umunsi opposition yabashije cooperatinga n'amahanga bakamenya neza ibibazo bya FPR bakamenya neza ingaruka ziri mu gusupportinga igurupe yabikenye bazabarekura kandi ntabwo bizabafatira igihe gusandara njye niko nakubwira
urakoze cyane Noble ndagira ngo urabona muri ya biro politiki dushobora kuyivugaho n'iminsi n'itanu n'icyumweru n'ubundi twarayivuze twarayiganiriye haba ku matelefone ku za WhatsApp mwarayanditse n'abandi bose bagiye bayigarukaho ku maradiyo n'ibindi bitandukanye ni topic ndende ugereranyije ibintu byabereyemo ariko ndagira ngo twibande ku magambo y'umuntu nka Oda Gasinzigwa minisitiri w'umuryango yavuze mu kinyamakuru mwagiye mwandika ngo inkuru na Kongo inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo aho mwaheraga kuko ibintu yavuze yamagana abantu nka Baroza Kabuye ba Mary Bayne n'abandi muravuga muti byatangiye kuri ba Pasteur Bizimungu yenda n'abandi batagaragaye ariko cyane cyane kubera ko Pasteur Bizimungu ari high profile president Bizimungu ari high profile individual ndabyo birumvikana kuruta bituma bishobora kumenyekanisha n'ikibazo cy'abandi kubera
status yari afite ariko kubona bigeze uyu munsi wagiye ubigarukaho ariko ni byiza ko twongera tukabivugaho kubona abantu bafata ministry akaza agajya gusebya abadamu bagenzi be byabindi bagiye babeshya yuko bateje imbere igitsina gore icyo ngicyo yenda ntago turi bukivugeho cyane cyane kuko ibyo bavuze ntago bireba umuryango gusa ariko bafashe umudamu ushinzwe umuryango barongera bariwe bakoresha wagombye guhesha agaciro umwari n'umutegarugori abariwe bakoresha kugira ngo asebye abandi bari n'abategarugori ariko ndagira ngo kuri ya nkuru mwavuze muvuga ko bizageza ryari kugira ngo Kagame amenye neza yuko ibi nahantu inkuru yasohotse ku kinyamakuru inyenyeri kivuga ngo ni untold stories ibitaravuzwe ngo Kagame yaba yaraho ahusha umupira akagenda rimagura abantu cyangwa se akandagira abantu njyewe nta gushidikanya ibyo ni ukuri sinzi ko ndetse no mu kibuga hari umupira urimo kuri Kagame arabona amaguru y'abantu akaba yagenda rimagura gusa none kubona icyo gihe kigera abo bantu bavuga nkuko muri icyo kinyamakuru article yanayisomye ko ndagira ngo uciremo abantu muri make abo bantu batareba ibyabanjirije ibyabaye kuri Place Service Mungu ibyabaye kuri General Kayumba ibyabaye kuri Colonel Patrick Karege ibyabaye ni benshi cyane kuri Major Dr. Rudasingwa na Bagahima ubwo ndavuga abantu benshi babaga muri FPR ikintu gituma Gasinzigwa yumva ko we none hari ufite itorch itara rimurikira abandi badamu ni ikihe kidashobora gutuma yigira ku byabanjirije hariya uhere kuri iriya nkuru mwanditse urebe bariya abantu yandagaje barimo Kabuye barimo Baine barimo Joy Kanyange barimo Gahongayire Emmy Kamarade sinanavuga ko yabandagaje ahubwo nawe niwe wiyandagaje ariko kugira ngo amuhe liste akemera akayisoma ni kuki abanyamuryango wa FP ndetse message nagira ngo utange nuko kubera audience yenda dufite uje abo banyamuryango ba FPR uburyo bagomba kumenya yuko hari aho bagomba kugera bakavuga bati musubize amaso inyuma murebe abandi bababanjirije noneho nujya kuvuga ikintu uvuga uti se yewe naba mfite namba ibendera bimeze rite ejo bundi Rose akabuye nkuko nabisubiyemo unyanganyije gatoya niwe bariho bavuga ngo ni intwari yacu icyapa kirahari n'uyu munsi kiragaragara ahantu hose abantu badamu bagenda bagifate bati Rose akabuye muri kuri intwari yacu niba yari intwari ejo bundi mu myaka itanu ishize ubu ngubu akaba abaye ikigarasha bariya bandi uriya mudamu w'impamvu imuha ikuraje yo kuvuga bariya amagambo niyihe noneho message watanga yabe yo ku banyamuryango bandi uhere kuri article mwanditse bwana no
iyo article nanjye nayisomye yanditswe na mugenzi wanjye Jacqueline Asset analizi za Jacqueline ndazikunda cyane ndanambonera n'akanya ko kumushimira again kuva yandikiye article nta nubwo turavugana iyo article irerekana ko obviously aragenda agasubira inyuma gato yakerekana ukuntu abantu nka obviously nyakubahwa Pastor Bizimungu ukuntu yagiye agenda gambanirwa kandi hari aho agera akanerekana yuko Rose Kabuye icyo gihe yasimpatizingaga n'abantu babangamiye abandi kandi niko byari bimeze koko yaje no kuba intwari nawe n'ubwo bwose yari azi neza ukuntu Bizimungu ibyo byagenze kandi yarabigizemo n'uruhare agakomeza akanerekana n'inama agira abantu bo muri RPF nk'uwo mugani nyine wo inkoni ikubise mu keba ukuntu irenze urugo abereka yuko bagomba igihe cyose kumenya ko imikorere izo nzira zo guhemukirana atari zo nzira zo guteza imbere igihugu cyangwa se no gutuma abantu babana neza ahubwo agira ngo apromotinge uburyo buzima nyabwo bukenewe n'ubwo bwose atabwerekana ariko yerekana ko inzira bagendeyeho itari nziza uyu nguyu udagasingirwa muri iyo nama ukuntu yakurikije amabwiriza Jacqueline yerekana ko amabwiriza ngo ashobora kuba yaraturutse ku mukuru w'igihugu n'ubwo bwose oda atigeza aba mu bintu by'izo ntambara zose zatumye RPF ibaho, ariko kandi akaba muri aka kanya ari burimwo gukora akazi ko gusenya abantu atazi mu by'ukuri, barimwo nk'umuntu nka Rosa Kabuye, Mary Baine, Rosa Oda Gasingirwa, akaza akora uyu munsi ko kuba ari komishona muri RPF ni akazi Mary Baine yakoze muri za 1992. Akerekana ba ambasaderi Joy Kanyange, Annie Gahongayire na Emmy Kamala Kamarade. Abangaba twanabanditseho no mu Kinyarwanda tuherekana amatiku ari muri aba bantu maze igihe menshi cyane udashobora no kubasha gushyira ku murongo ngo urebe. Ni nayo mpamvu bigeze aho kujya hanze, kuko nk'umuryango nka RPF kugira ibibazo bikagera aho bijya mu binyamakuru n'amapingu, haba hari ibibazo byinshi cyane ntabwo tubimenya byose, ariko kandi ibyo tubasha kumenya ni ibyo. Arakomeza rero akerekana ukuntu uyu mugore yasabye abandi bagore ngo basasabe imbabazi, ariko byiza cyane nta nubwo babyemeye. Bigaragara ko bazi neza impamvu yuko ibyo bakurikiranwa atari byo, kuko nta nubwo binasanzwe kubona umuntu muri FPR bamubwira gusaba imbabazi ntazisabe. Ibi ni ibintu bishyashya, ni ibintu bishya abantu bagomba no kubyakira neza, bakareka kwibanda cyane mu isubiranamwo, ahubwo bakareba ukuntu abantu bagezeje igihe cyo kwiyumvisha ko ukuri kukwiye kujya ahagaragara. Ariko kandi nta nubwo wananjye ndi umugore ntabwo wambwira gusaba imbabazi umugabo wanjye ari mu mapingu, ntibibaho. Also agakomeza akavuga ku bintu byerekeranye rero n'ibi bintu bya Jean Bosco Rusagara, ukuntu avuga yuko ngo atavi rimwe na Rusagara ngo bafitanye relationship ya kure, ati kandi niyo twaba tunafite ubuvandimwe ntabwo twaba naba nitandukanije nawe kubera ko afite ni subversive ideas, bya bintu byabo by'u Rwanda baremo ibyaha ngo ni subversive. Agakomeza akajya kuri Mukabagwiza wahoze ari Minister of Justice, akaza no kuba ambasaderi muri Canada, nawe watandukanije n'uwo bavindimwe kubera ngo ko ari umuyoboke wa RNC. Akomeza yerekana ukuntu abantu bashobora kwisubiranamo abavandimwe bakutumvikana n'ababo kubera ngo gushimisha umuryango FPR. Ati nubwo bwose rero Gasinzigwa yifarimo kwifata nka shitani wongorera Imana, ati shitani ntabwo ishobora kuba ikigera cy'Imana kurusha abamarayika. Ati gute Oda Gasinzigwa yigisha Rosa Kabuye n'abandi bayoboke ba RPF imiyoborere ya RPF, ati RPF ifite ubuyobozi bwose bwumvikana ku muri prive nimba atari publike. Ati iryo ni ikosa rikomeye cyane kumva yuko Rusagara yafunzwe na Tom Byabagamba na Rosa Kabuye, ataba n'abana b'ingoma bagomba kubahwa bakubahirizwa. Ati ariko barimo kubabazwa bambaye n'amapingu babimye na bail. Ubwo rero nyine akakwereka ko Gasinzigwa batazi byarimo. N'inyandiko ikomeza ikaba ndende ariko yibanda cyane ku bintu bya RPF n'ukuntu yagiye yisubiramo. Ati yagombye kuba FPR akuba ari isaba imbabazi abanyarwanda kubera ibi bimaze kugenda ibakorera muri gihe, ati yagumye gusaba imbabazi hirya no hino urumva ni inyandiko yibanda kuri byose igakomeza ikagera no kuri Fanny Kayumba ukuntu yagiye kuraswa igakomeza ikagenda ikagera ku bandi bantu bagiye bahungabana ikagenda ikagera kuri Fande Alex Kanyarengwe ati ukuntu yitabye Imana akaba ataragize n'umukurikirana ati intwari za FPR aho ziri abana bazo zatabarutse ariko abana bazo bakaba batagira aho barara agakomeza akagenda akagera no kuri ba bamporo ikibaro cyagwa atabo ngabo nibo bakwiye kujya bamubwira bagakoma mu mashyi ati naho ubundi abandi bantu ntabwo babumva akarangiza avuga ati ntabwo twifuza kuzabona cyomoro cya Kagame na Ange wa Kagame bangara babayeho nk'abandi bana bose b'abategetsi bayoboye nabi ku isi bagenda mu mihanda bambaye kama mbiri tinya no kwegera abantu kubera umurage mubi wasizwe na base ati twifuza ko hagombye kubaho impinduka iturutse ku kuba umuntu yagira ibyo ntago nzi ko binashoboka umuntu yagira inama Kagame se bamugira inama gute nuko niko nabasha kubinyuramo vuba vuba naho ubundi ntago nabivuga ngo bizarangira cyo kora analytics nziza ya
oya urakoze cyane ndibaza ko wayi summarizinze kandi koko nibyo yavugaga ivuga ko abadiktateri batajye bigira kubyo abandi bagenzi babo bakoze ahandi ngo barebe uko ingoma zabo zagiye zirangira ahubwo bakakomeza bakora nkuko bakoze kandi bazi neza uko abo bariho bigana uko byagiye bibarangira leta ya Kigali rero birebye neza igeze aho izindi nazo zagiye zinyura reka rero dutegereze turebe icyo ngenda Kagame we ubwe yaba yizeye ndagira ngo ndabizi ko ubwo dusigaranye igihe gitoya turi kumwe nagira ngo tuvuge kuri iyi nkongi y'umuriro inkongi y'umuriro yabaye ya nayo impamvu mbikubaje nuko wa mu binyamakuru bya mu kinyamakuru Nyenyeri News byasohotsemo cyane hari inkongi y'umuriro yasohotse yabaye nako Muhanga aho igorofa rishyashya ry'igitarama ryahiye hakivugwa iby'iyo gorofa ndetse bamwe bari batinye no kugendika bavuga bati yenda hari no kwisebya hahita hashya irya iyasha inzira yice yatangiye ejo nimugoroba ikageza mu gitondo igishya yo kumuhima ahantu hateganye nahitwa kwa Chevena ukabara ikitwa kwa Chevena izi nkongi z'umuriro Bwana Noble akaba atari z'uyu munsi akaba ari inkongi zabaye mu gihe cya mbere zaranzwe na gushya bagatwika kugira ngo batwika n'ibishanga ibyatsi ibyo bintu ni ibiki cyangwa se izi nkongi abantu bazihisha inyuma nabahe yewe umbajije ikibazo nk'iki ngiki navuga ni kuki izi nkongi z'umuriro zibasiye ziriya nyubako z'abantu yenda inyubako bavuga ko zitari zo muri ya vision ya 2020 kandi tubizi neza ko mujyi wa Kigali wamaze gukora igishushanyo mbonera cy'uko Kigali igomba kuzabisa muri 2020 byaba se Leta y'u Rwanda nta ruhare yabifitemo Noble utaragenda kuri iki kibazo cy'inkongi y'umuriro nabyo nagira ngo gire icyo bakivugaho ubwo nurangiza gukora commentaire kuri iki ndashaka kujya mumubwira batwumva ndabona n'ubundi dufite abantu benshi bakuri ikiganiro cy'uyu munsi yuko urubanza rwa nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya rwashyikirijwe ubwo investigation zashyikirijwe police nako ubushinjacyaha muri Afrika y'Epfo ariko ubu bakariho bivariwa niba bazarujyana mu butabera cyangwa se niba bafite ibinyetso bihagije ibyo nabyo turaza kubivugaho ariko ndagira ngo Noble ibyo bintu bibiri tubivugeho mu kanya utaragenda hanyuma nagira ngo ubanze ariko hariya kuri ziriya nkongi z'umuriro izi nkongi z'umuriro z'urudaca zaba leta nta ruhare yabizifitemo cyangwa se ikindi gitekerezo ufite kuri iyi nkongi y'umuriro iyo ari yo yaba ituruka kuri komantere cyangwa analize zikorwa ku binyamakuru ku kinyamakuru cyawe ubereye umuyobozi cyangwa se ari n'ahandi wabikura ijambo ni ryawe Bwana Noble
hari ibintu nka bitatu nshobora kuvuga kuri izi nkongi z'imiriro ariko kandi niyo mvuga inkongi z'umuriro njewe ntago nzitandukanya na za grenade kuko uburyo grenade zaterwaga ni nabwo n'imiriro nayo ikoreshwa mbere grenade zijya gutangira zatangiye afandika imba amaze kuva mu Rwanda batangira bazitirira afandi Kayumba ngo na FDLR barongera bazitirira Ingabire na FDLR bivuye aho ngaho bazitirira FDLR yonyine hanyuma bagera naho bazishyira kuri Tobrende n'abandi basore bo bagiye bafata bafunze imiriro iza kugira atya nayo iratangira ara akantu kari kabaye ntibuka katumye leta ya Kigali nanone yikanga ishaka abo yitirira iyo miriro bukeye imiriro irakomeza bayitiriye elektrogazi baza kuyivuga ngo ari bayita bafite ikintu cyabo cya bisizina muri iyi minsi ntibuka icyo kintu baza kugitwara kukibaza ngo kubera ngo ko kiki yakoze corruption mu bintu byabo byo bagura bavuga ko ngo bakozeseza amasinga atariyo ibyo bivaho biburagica babivaho noneho batangira no kuvuga yuko ngo imiriro ngo ikoreshwa n'abagizi ba nabi ariko kandi iyo miriro igihe cyose yabagaho hari incident none se nimba iyo miriro ari imiriro iterwa n'insinga mbi cyangwa n'ibiki usibye kutwize no kubiganiraho kuri iyi radiyo iyo miriro ku kibaho ari uko hari ikintu cyabaye ubu hambere igihe Kizito yafungwaga imiriro yari imiriro ahantu hose hari harimo kwaka uyu munsi kubera ko bafite senior officers bajyana mu nkiko n'ibindi imiriro yongeye yatangiye n'abari abagore bandi barimo gukurikirwa n'abagabo banuza ba FPR mu minsi mike bazaba bashatse uwo babyegekaho ubundi niyo batabyegeka ku muntu iyo miriro ikintu ifasha leta ni ukubera burya abanyarwanda ni abantu bagira ibihuha bakagira n'amagambo menshi bagakurikirana amakuru cyane baba bose concentration zabo zahagaze barimo gukurikirana uruntu ruri mu gihugu iyo batwitse inzu rero nk'iyo y'igorofa bikajya mu binyamakuru ubwo babagabanije inkuru zivuga kuri Rose Kabuye bakagabanya n'inkuru zivugwa kuri Melbourne iyo batwitse inzu Nyabugogo cyangwa bagatwika bisi biba bigabanije induru ivugwa ku mapingu bafunze Rusagara cyangwa se n'abantu barenga 30 bamenye barimo kumva radio itahuka Nyabugogo nuko nguko niko Kagame managing abantu be kuko ntagashobora kubafata bose ngo abice ariko nta nubwo yababuza bose gukurikira amakuru no kuvuga kuko nicyo kintu bashoboye cyonyine abanyarwanda ikintu cya mbere bashoboye ni ukuguma bavuga bajya muri groupe bavuga kandi ibyo ngibyo nibyo zamaneko z'u Rwanda zidashaka niyo mpamvu Kigali yose yizeye bamaneko kandi nabo babahereza izi ngizi baba throwing stones bakabaha information zipfuye zikongera zigakora pusinga zikikubita muri intelligence network igihe cyose usanga abanyarwanda na intelligence network bigongana kuko n'abanyarwanda ubwabo nibamaneko icyo gihe rero kubamaneginga bagomba guhora babashyiramo icyoba niyo mpamvu reba iyo miriro niyo mpamvu reba izo grenade njyewe niko mbibona ariko kandi hari evidence nyinshi zimaze gusohoka zitandukanye nk'uyu munsi sinzi nibabonye ibaruwa ntabwo nakubwira umuntu wayohereje ariko yoherejwe n'umwe mu bantu bafite ububasha bwa hafi bubona information ziba bikorerwa abanyarwanda binakorwa na za DMI niba uyireba isobanura imiriro muri Kigali n'ukuntu ikorwa ku buryo niyahagiye gutwika haba hari abantu b'umutekano ariko kandi ntabwo wabona ahantu hari umutekano ngo abe ariho bibaza ko ari bo batwitse
none se ubu ushobora gute yuko umuntu inzu ishya amasaha agera kuri 10 itararangira gushya ngo ikongoke cyangwa se itaranazima
Exactly, icyo nicyo nikigomba nawe kwibaza ariko hambere nigeze kubaza niba atari wowe cyangwa ari mugenzi wawe ndakubwira nti kera isasu rimwe ryavugiraga mu kabari isasu rimwe ry'umuntu wasinze wenda narashe mu kirere ntabwo Kagame yasinziraga mutaramenya iryo sasu warirese naho araye n'impamvu yayirase n'inamba y'imfunda yari afite
90 na kangahe cyagiye bari bagifite polisi zo kurasa umwaka yararaga n'abagenda yabuze umutekano kuko kubavuga ngo warirase umwaka ibyo ni ukuri rwose
exactly so ntabwo rero ushobora kumbwira ngo amagirinade araturika Nyabugogo amabisi yarahiye imiriro irimo irashya mu mazi y'abantu ngo iterwa n'amashanyarazi Kagame n'ubwoba bwe ukavuga ko amashanyarazi arimo gutwika amazu uwo akaba ari mu nzira imwe y'amashanyarazi no it's impossible guys mujye muva mubihorere bikorere ibyo bashaka igihe cyabo kizagera abagenda niko nakubwira
reka tujye kuri iriya nkuru kuko igihe dusigaranye ni nk'iminota itari munsi y'icumi ndavuga kuri iki gice cya mbere kugira ngo tuvuge kuri ibi bya Jeannette inkuru n'ubundi nayo yasohotse muri inyenyeri news.org aho bavuze ko mwandikame arica agakiza abantu mu Rwanda reka mbanze yenda nkubwire ko iyi nkuru njyewe ntari nayibonye nayikuye ikigali umuntu ikigali wayinyoherereje shaka no kumubaza niba yenda kuyinyoherereza ko yemeranya n'ibyanditsemo cyangwa kumbwira ikindi ntabwo twashoboye kubyumvikana kubera ko nyine umutekano wabo urabizi ko babimeze ariko iyi nkuru kuri n'ubundi we umuyobozi nagira ngo nawe ugire icyo wayumva muri studio bwana no Jeannette ingana gute Jeannette afite ububasha bungana gute afite powers ingana z'abantu benshi barabisoma akavuga bati yenda ni ugusebanya kw'inyenyeri news
urabona twari twandika ibintu tubashije kubona kandi biva mu bantu baba bafite ububasha nimba hari mu bantu benshi bakomeje no kuhakana nkanamagana cyane abantu bajyaga bavuga ko mama Ivan afite uruhare mu ihungabana ry'umutekano wa bamwe mu Banyarwanda ni njyewe
benshi ntabwo bamwumva
okay sorry umugore wa Kagame Jeannette Kagame ndi mu bantu ba mbere bajyaga bahakana nkavuga nti reka ntabwo bishoboka uriya mudamu ndamuzi ni umwana mwiza akunda abantu ariko byakomeje kuza abantu bakandika ibintu bakabyohereza bati nyamuneka ibi n'ibi nkabyanga nkavuga ni ibintu ntabwo mbyemera nta ndashaka kuzamenya ibimenyetso nkeneye ibimenyetso kubera ko njyewe uyu mudamu wa Kagame muzi kera bakigera i Rwanda ari ntaho azi Kagame akimukubita nawe yifitiye ubwoba ari umuntu ubona ko niyo tugeze mu rugo aba nta mutekano afite Kagame iki gihe yari umuntu ufite umujinya mwinshi ntawamenyaga n'ahanawukura abana be bari bakiri bato akina rimwe no kubyara nawe tumujyana ku ishuri nawe atazi n'ibyo akora nawe atazi ibintu byinshi bya kijyambere so yari umuntu ukunda abantu akanatuganiriza ukabona ari umuntu mbega utashobora gukekera ibyo bamuvuga muri iki gihe hanyuma rero aho Kagame amariye kubura abantu bajyaga bagerageza kumugira inama bakanamwereka ibyo atazi yatangiye gutega amatwi umugore we n'abana kuko n'abana bamaze gukura umugore we rero ikintu yamushoboreyeho yiyegereza Jacques Nziza kuko icyo gihe Jacques Nziza ari mu bantu nta muntu wese atajyaga nibuka buriya Kagame niwe wenyine wibukaga Jacques Nziza ni umuntu uri aho ngaho umeze nk'ufite autisme ntabwo asocializinga neza n'uwo kwitaba Kagame gusa so yumvikanye rero n'umugore wa Kagame ni naho nibaza ibitekerezo biri very negative byagiye biva So iyi raporo rero yerekana ukuntu yagiye agerageza kubangamira abantu benshi cyane na cyane cyane abasirikare ngo bibaza ko bashobora kuba basympathizing na Frank Kayumba nubwo bwose yari yaragiye atanavugana nabo bagiye bahungabana cyane kandi Jack afite iyo mentality yo kumva ko ikintu yagutekerejeho ikintu niyo byaba nta evidence Jack arakora uko ashoboye akiguhamye ibyo rero byaje no kugera kuri uyu mudamu hari abasore benshi bagiye bakura mu gisirikare nk'aba ba muzira guharara ba kazura ba wili ba abantu bakomoka i Burundi imiryango yigeze guturana wenda baziranye nibo bagiye bizera bakagenda babakoresha amafuti menshi cyane iyi nkuru rero yerekanaga ukuntu amazimwe n'amacakubiri yagiye akura muri izi community za RPF n'igisirikare kandi byose mama Ivan sorry umugore wa Kagame abigaragaramo ari nabyo byatumye badegiye avanwa ku kazi yari ariho agakuweho na Gasana Rurayi hamwe na Dani bagira ngo bashyireho Tony ariko kandi umugore wa Kagame ngo yari yaramaze gukorana project ye na Tony na badegiye hamwe na Byaka yo kuzakurikirana abanyamuryango ba RPF barimo abangaba bahise banafatwa vuba n'abagore babo bakurikirana. So bahise bagarura rero badegi vuba ku kazi ke kuko icyo gihe byahise bigera kwa Kagame babwira ko batagombaga kumusimbura usibye yuko nk'umuntu komiseri wa polisi n'umwungirije gufata icyemezo cyo kuba basimbura umuntu ushinzwe iperereza ntago ari ibintu biba bisaba yuko bagomba no kujya kwa perezida ariko kubera uyu mugore na Jaka yabaye hose nguwo mu gisirikare nguwo muri perezidanse nguwo muri polisi ahantu hose n'ijya kuri yo ni nk'ukuboko kwa gatatu kwa Kagame ku buryo no mu bajepe ubu ngubu Jack abariyo niwe uba ukurikirana abasirikare bo mu PPU kuko kuva aho Tom agende Kanyona akagenda Alex akagenda barabose b'amatungo bakagenda nta muntu wasigaye Kagame ashobora kwizera ku buryo yumva afite umutekano usibye kuba Jack ariwe yavuganye nawe dore ko na James yazamutse cyane akaba ikindi kintu. So umutekano we security national army police ibintu byose ni Jack bari ahantu hose kwica bari hanze ahubwo Jack niyo wamwihorera nawe azagira aho ngaho agire mental breakdown kuko afite akazi kenshi cyane agomba kumenya security ya Kagame agomba kumenya finance za MINADEF agomba kumenya abantu bajya kwica muri Mozambique na South Africa cyangwa se na America agomba kumenya
amazanya experience hagati ya Kamanzi Mushyo na General Nyamvumba.
Exactly, akamenya uvugana na Kamanzi, akamenya uvugana na Jean Paul. Niyo mpamvu reba, na ubwe ntago abasha gukora judgment nzima. Ahubwo ibintu byose aravuga ngo, avuze ngo iki? Mumwice, mumuhutuzi, ibinyibyo. Ntabwo afite umwanya wo gutekereza kubera ari overworked. Buriya brain ni kumera. Brain ntabwo ushobora kuyikoresha mu buryo nk'ubwo ngubwo lazima agomba kuzagira mental breakdown niyo bamwihorera gusa ntibagire icyo bamutwara kubera overloaded kimwe na Kagame kuko ntago babasha no kuderegatinga kuko ntago buryo ushobora kuderegatinga crimes mu gihe nk'iki turimo ushobora kuderegatinga honesty ukaderegatinga leadership ukaderegatinga ibintu byemewe n'amategeko ariko iyo birimo ibintu bya crime ugomba kuderegate ntabwo se wabibonye iki byamukoreye kuri telefone so ntabwo bimworoheye niyo mpamvu rero n'umudamu wa Kagame yabaye involved kandi ikintu cyatumye aba involved cyane no kubera isolation umugabo yabaye isolated cyane nyuma yaho agiye aburira abantu urabona nka Fande Muhire yaramubuze abura Fande Kayumba abura Fande Ngoga abura yabuze abantu bose bari bafite sense so asigara wenyine aba isolated kandi ari emotionally weak ahita obviously umugore wahita afata icyemezo cyo kumusupportinga kandi kugira ngo amusupportinga abe happy yagombaga gukoresha negative coping mechanisms ni kumena amaraso rero nibyo umugore we nawakora
Noble ndagira ngo kuko ngiye kuguha undi mwanya wo kugira ngo nubwo twavuze ko yenda turi buze kubaduhagarikiye ahangaha mu kanya nyuma yo kuvuga ku rubanza rushobora kuzatangira rwa Colonel nyakugendera Colonel Patrick Karegeya mbere yuko turuvugaho nagira ngo mu magambo magufi turebe kuri ya Rwanda Day igiye kuba muri Atlanta ndaza kwisubiraho yenda hato ariko cyane cyane ndagira ngo wowe ukiri muri studio turebe muri engo yo kuvuga ngo Kagame reba FPR ukuntu yatangiye ndeba higeze uyu munsi Rwanda Day ukuntu yatangiye bita gaciro batanga amafaranga yo kujya kubaka umuntu bayijyanye mu Bwongereza bayijyanye muri Boston ahangaha muri Amerika bayijyanye bayishyize Chicago bayijyanye muri mu Bufaransa umubiri gibanza yarapfubye ariko icyo nshaka kuvuga kuri ibyo ngibyo ni uburyo iyo Rwanda Day cya mbere cyo ntirabera muri Afrika na hamwe ntabwo hari sinye igaragara yuko yenda izanahabera vuba no mu Rwanda ubwaho bongeye mu gatatu kose igiye kubera muri Amerika gatatu muri Canada naho yarahabaye umwaka ushize igiye kongera kubera muri Amerika inshuro ya gatatu mu gihe itangiriye kandi ntabwo iramara n'imyaka ibiri itangiye abanyarwanda nishakire inshuro cumi ntacyo byaba bivuze ariko igihe umunyarwanda afite mwene wabo nka Rusagara uri muri mu mapingu akaba afite mwene wabo nka Tom Byabagamba mu mapingu akaba afite mwene wabo nka Rosa Kabuye Emi na Joy Kanyange Mary Baine bose bamaze kujya guteshwa agaciro hariya arangiza bagafata abanyarwanda kuko ngende ibuka umwana wa mukobwa wa Mukashuri niba ari umunyeshuri nako umunyeshuri mbabarire yaje aza kuvuga discours yatanze video YouTube irahari umukobwa w'umunyeshuri amaze kwicwa na Kagame cyangwa se bavuga ko ari we waba waragize mu ruhare cyangwa ko Leta y'u Rwanda yari mufitemo kwema izindi mpamvu bari bamukeneye bakamuhitana igwa muri Congo Kinshasa umwana w'akaza akavuga ati nyakubahwa twavuye muri za Norvège niba ari Suède cyangwa se Zirandi hose tuje kugira ngo dutange support yacu nubwo yende banze zisigeze zikurikirana ngo zimenye uwishe munyeshuri nubwo atazigera namenyekana ariko berekanaga ko yashobora ko yarazize ko yashobora ko yaravuganaga na nyakwigendera Karege akaba ari umuvandimwe w'abantu benshi bari bazi ko ashobora kuba yenda yarazize nyine ibintu by'ibitekerezo politiki akaba ari umuvandimwe w'abantu nk'abakoraga muri FPR ariko ikintu ashobora kuvuga kugira ngo uwo mudamu umukobwa nako ahaguruke aze kuza akome mu mashyi arigate inkweto za Kagame kandi azi neza yuko amaze kuba imfubyi hatashize n'amezi abiri ejo rero ejo bundi ku tariki 20 z'ukwezi kwa cyenda Rwanda Day izabera Atlanta muri Amerika ikaba izahuza abantu bazaba bavuye mu Rwanda turabizi ko bapakira mu ndege ariko cyane cyane aho nagira ngo yenda nawe ukoreho commentaire mbere yuko uva muri studio abo bantu bene wabo cyangwa se FPR reka noneho mvuge plant mvuge abatutsi cyane cyane bo bareba ko nabo ubwabo bamaze gushira bavuzira yuko bitandukanyije n'ibitekerezo bya FPR babona ko itakiri mu murongo yenda yatumye bayijyamo mu gihe rugikubita bakaba bagiye kuzaza ahangaha bagakoma mu mashyi bagatanga agaciro bakaza bakogeza ibigwi bya Kagame basize umuntu nka Rusagara muri buriya buroko Byabagamba muri buriya buroko basize ntabwo navuga nagombye gushyira liste nkayigira ndende ngashyiramo ingabire ngashyiramo abandi bantu nkavanga abahutu n'abatutsi bafunzwe ariko sinshobora kubivuga impamvu nashobora kubivuga ni ukubera yuko nziko agaciro na biriya bintu byitwa Rwanda Day ubundi ari FPR Day ari umunsi wa FPR ari umunsi b'ubwabo bikoreye bakaba bashaka kugira ngo bamamaze
bateze imbere ibintu bya FPL kandi tukatubizi neza ko abantu bandi ari nabazivamo ari rucagu urete kwambara amakoti ariho amafoto n'amasogisi yamwe amafoto ya Kagame na karavate ziri amafoto ya Kagame ariko turabizi neza ko ibyo bintu ari ibintu byo kuvuga ngo no kugira ngo mbese nabaho ejo nzarya iki umugati nzawubona nakora iki kugira ngo menye ku intebe nicaye ejo nzaba nkirimo turabizi neza ko amatwa ya FPL batayacengejwemo kandi koko ko batanayemera batanayaza ariko mugendagira ngo ubwire message uyihe abantu cyane cyane babatutsi abatutsi kuko niba ntibeshye ariho mwabanye cyane bakaba aribo bazaza kongera kuko mu mashyi ya Kagame basize bareba ukuntu nyine FPL ukuntu yatangiye nahigeze barebe bavuge bati tuje kogeza Kagame kubera koko yateje ubutabera imbere yaciye ikibazo cy'impunzi demokrasi n'ibindi wahoze uvuga byo uriya musaza yarondogoye nk'uko abivuze iyo message waha bariya abantu bazaza muri Rwanda Day ariko wibande cyane cyane kuri bariya abantu batangiriye na FPL abongeye mvuga ko by'umwihariko ari abatutsi iyo message nagira ngo uyitange imbere yuko tuvuga ku kibazo cya uriya rubanza rwanya kwigendera ko ni Patrick Karege
reka nkubwire yaba ari abatutsi cyangwa se yaba ari abahutu abanyarwanda bose ni bamwe Abanyarwanda bose ni bamwe Abanyarwanda ni abantu ushobora kurira igiti akureba akakubwira ati ubwo ko kuragera hejuru hariya uti akana gufana ukurira ukagera hejuru ariko ishami rigucikanye ukitura hasi umunyarwanda araguseka kandi igihe wuriraga yarabishyigikiye so ibyo ngibyo byo kuvuga ngo barabapakira mu ndege bakabajyana Talanta y'ibiri Talanta bakajyayo bakavuga ibigwi bya FPL bakongera bakabapakira bakabasubiza aho bavuye bagasubira muri twe tuzu twabo nta gitangaza kiri mu ijambo
ariko umbabarire yendo ngo subize inyuma gatoya impamvu mvuga abatutsi waruvuze uti ntabwo nshaka kugira ngo icyo point nyibagirwe impamvu mvuga abatutsi reba Oda Gasinzi gwafashe ijambo sibyo abantu bakurikiranwa bakurikiranwa muri FPL turabaza abantu bakurikiranwa muri CID urabazi nkuko nanjye mbazi yaravuze ati kana akavuga Rosa Kabuya avuga Joyce Mukanyange avuga Mary Baine avuga Nyirigira avuga ntabwo yigeze ntubivange n'ibintu Eda yavuze kuri murumuna we Odeta nawe turibuze kugarukaho yenda mukanya ntiyigeze avuga ngo avuge nyakubahwa wo bitaga nyakubahwa premier ministre Damien Habumuremyi kandi nawe ari mu bantu bakurikirana urabizi noble yuko nawe ari mu bantu bakurikirana yafokasinze kuri ba bandi batangiye babaga muri FPL kera bari abinjiyemo nyuma yasaga nk'aho abirengagije aravuga ati abantu batandukiriye n'amatwara FPL avuga ba bandi abo ngabo mvuze bose ikintu bahuriyeho kimwe n'ubututsi sibyo
ntago ibyo nyibyo ushatse banabirekera aho ngaho kubizana ntago turi bubashe kubyumvikanaho kubera ko njyewe nari ndi mu nama ya FPL yari irimo guhatira Bizimungu kwegura ntago nari nyirimo nk'umuyoboke wa FPL ariko nari nyirimo nk'umuntu wari uri ku kazi niboneye aho abantu bahata Bizimungu gukuraho icyizere mazimpaka kugira ngo noneho nawe babone uko bamweguza icyo gihe se niba ari amoko abo bagabo bombi barabake FPL ntabwo ari ubwa mbere itangiye guhemukirana kwa FPL kumaze igihe aho bakoresha abantu gusenya abandi uriya Oda Gasinzirwa nta nubwo nibaza ko ari n'umuntu wo gutindaho cyane uriya ni umuntu wifitiye ibibazo n'umuntu babwira ibyo gukora n'umuntu uzi neza ingaruka ziri mu kuba babimubwira ntabikore n'umuntu wifitiye impungenge ntago ari ari patriotic person ntago ari patriot so nibaza ko ntago twamwibandaho cyane ahubwo twareba FPL ukuntu ubwayo yononekaye muri rusange kureka kwibanda ku muntu nkaga gasinzirwa wenyine umuntu w'umusibiriya nuraho umudamu wagiye muri FPL je bundi dafite neza namateka yayo yifite ubwoba bagomba kumukoresha ibyo bashatse ahubwo reka yababambabariraga tukikomereza ku by'imyigaragambyo naho ibya ibyo kuvuga byo byo kureba amoko ni ibintu nibaza ko ntemeranya nabyo kandi abanyarwanda nimba witegerezaga neza yaba batutsi yaba bahutu ibyo bakora ni bimwe ndakubwiza ukuri
none se wowe
ndakubwirana
n'uko nibiteyemera okay reka dukomeze ku myigaragambye yenda ibyo yo tuzabigara uko giye mfite ikiganiro ndimo gutegura cyane cyane ubutumwa giye nzaba nshaka gutanga no kubaza ikibazo kuri banyamuryango ba FPL Inkotanyi cyane cyane ariko nibanda yewe kuri bariya bariya babatutsi biba barimo kuruta yuko nibanda yenda muri kuvuga ngo ni rusange ko ngiyewe nziko mu bahutu barimo bamwe na bamwe nabo koko bafashwe ingwate nk'abandi bose ariko ndagira ngo nibutse abanyarwanda nako dutekereza ukuntu FPL uko bavugaga bari batangira inyungu barengeraga bwa mbere nuko bavuga ngo abatutsi bari marginalized barangije batangira noneho kuba bavuga batende twe twakora bitandukanye n'ibyo leta Habyarimana yakoraga tugende tureba koko niba koko abo bantu bagiye muri FPL bavuga ko bari marginalized nk'abatutsi barebe ku bintu bimeze muri iki gihe barebe koko role y'umuhutu muri FPL barebe role y'umututsi muri FPL noneho barebe bivaluating nabo ubwabo ariko tugende duhera kuri event zagiye zigaragara kandi zituvane muri data ziwabo ubwabo ntabwo ndi bubebi mugani iyi ni topic yenda twazagarukaho n'ikindi gihe ubishoboye ikindi gihe twazabiganiraho tukumvikana igihe kiza cyo kwiganira ariko reka komeza kuri icyo kintu cy'imyigaragambyo ndagira ngo nze kugusomera ku bantu iby'ikigali bariho bandika abo bantu twavugaga bitwa ko ari abakada ba FPL bavuga ku bintu bijyanye na niyo myigaragambyo bateganya ku byo bise Atlanta kuko bavuga ko ari bigarasha ngo bishobora kuzaza kubigaragambyeho kugeza uyu munsi iyo topic ntabwo ndumva muri opposition cyangwa abantu bayiganiraho umuntu uzivuga Felicien avuga ko hari abandi bantu bariho bayibaza niba koko iyo myigaragambyo inahari ariko nagira ngo ukomeze uyivuge nyuma yuko maze kugusomera iyi message bwana Noble ndabizi ko igihe cyaba ari gitoya ariko reka reka nkubwire ukuntu banditse muri iyo message umuntu yaduhayeho kopi ngo ntore mu gihe twitegura Rwanda Day izabera Atlanta nagira ngo twibukiranye iby'ingenzi muri za Rwanda Day zimaze kuba hari abanyarwanda bo muri diaspora ndetse n'abashyitsi b'imena bavuye mu Rwanda bifatanya hamwe guhashya ibigarasha ibigarasha mu gihe abandi barwanira imyanya y'imbere hagati muri sale nabasaba ko twaba benshi mu gushyigikira intore nkuru mu ruzinduko aba yagize mu kudutera ishema ryo kudusura kugira ngo tuganire dushirane urukumbuzi ntihagire ikiturangaza ngo ibirura ibyo bigarasha nawe yenda waba uri muri ibyo bigarasha bavuga biduce mu ryahumye biduce urwamo byigaragambye bigaragare tuzabe ibamba dore ko ngo chondo garikani masozera basizoye dore umwanya urahari wo kubatesha agaciro dore ko bagataye kera ariko tuzaba mwazi twerure tumese kamwe duhangane ku mugaragaro ureke bimwe bamwe bihishe inyuma y'abandi cyangwa amapankarte ngo baterekana isura uvuga ko haraho banditse bavuga ngo Londres ngo bashaka kubafotora ngo mukajya mwihisha ngo mukinge ibyapa ku mutwe ngo kumaso ngo ku rugamba nta ururwana yiyoroshe ibyo babihishe opportunism bafisto abahungu barezwe neza abandi bakobwa batagira imbeho munda muzaze tunyeganyeze Atlanta Redcom bwo barashaka kuvuga ngo niba yarahungute mu manze bujura ngo niba ngo za Chicago ibintu byinshi mbese byo gutukana Rusesa kwa mazimisi harimo amagambo mabi cyane bandikirana ubwo ni abakadre niho nkubwira inama kadre ya abakadre ba FPL noneho nagira ngo mbere yuko uvuga ibyo bintu bya Atlanta ubanze uhere no kuri iyi message wumve niba hari abantu dushobora kuba twiza turi mu yindi si
tutazi yenda igihugu kirwana n'ikindi noble kanguye ijambo yenda nurangiza ukore commentaire urugamba nako urubanza rwa Colonel Pazika rigena rwo ruza rwashikirijwe ubushinjacyaha haracyari ibyo bagomba kwevaliwa ariko bavuze ko bamaze kumenya aba suspect abantu mbese bakekaho ubwo bwicanyi nagira ngo ufatanye ibyo bintu bibiri kubanze kuri Atlanta noneho ubwo wasigaye ushora kuva muri studio igihe cyose wabishakira kandi ngushimire ariko ubyo turaza kwigara kwa gato yareka banza uvuye kuri Atlanta ubwo turaza kwenteza na mukanya.
Yeah, message ndayumvise kandi koko nimba kutemera leta ya Kigali bivuga kuri Kigarasha ubwo ndemera ko ndicyo nibyo koko abo bagabo baroganized bafite na gahunda yo kuza bakanyeganyeza Atlanta aho bazaba bari muri sale bakabyina indirimbo za FPL niba bazazana n'abantu babo baba bambaye iriya bitenge n'amadrapo obviously ni nko kuba bajya na Nyabugogo cyangwa bakajya mu Ruhango bazaza bajye muri sale biyakire bonyine utabemera ntagazajyayo nanone umuntu uzaza kubonana nabo azaba ari Rick Warren na Clinton nanga n'umukobwa wa Clinton nabo kandi basanzwe bajya Kigali ntago bizagaragara kuri CNN CNN ntago yabona umwanya wabo nta nubwo arigezira yabona umwanya wabo n'inyenyeri ntago yabona umwanya wabo yewe na ubwo nukuvuga igihe .com na televiziyo y'u Rwanda nanone nibo bazongera babafotore bagende babibereke wabi Rwanda. So ibintu bazaba barimo gukora mu by'ukuri itandukano ryo kuba babikorera i Rwanda ni ritoya cyane. Abantu bazabimenya abandi batari Abanyarwanda ni abantu b'inshuti zabo nabo kandi ntacyo bavuze kuri jyewe ahubwo njyewe ikintu rero mbona cyo baba barimo gukora bafitemo inyungu bafite ibintu nka bibiri baba barimo gushaka kwa attractinga ba investors abantu bakeneye gukorana ubucuruzi nabo byo nabyo ntabwo ari bibi yabo ubwo bucuruzi babo ukoraga bukagirira akamara abaturage. Ikindi cya kabiri ni ugukanga abaturage b'u Rwanda ngo babereka ko Kagame yakoresheje inama muri Amerika. Ese wewe utangazwa n'impamvu ubwo wibugira yuko izo nama amaze kuzikora muri Amerika inshuro sinzi ngo niba ari zingahe ni kuki se Amerika ariho azikora gusa nuko Amerika ariho abashaka kujya Amerika yakunze kuva kera Kagame niho hantu honyine abatekereza ntaga nasinzira bitekereza Amerika na buriya yaba hari hari ukuntu Kagame yazava ku perezida ntafungwe yahita ajya kwiturira muri Amerika niho akunda honyine. Ikindi ni naho hari abayandi mabandi bahuje ibitekerezo babeshyana akagenda akajya kwifutuza akanywa ibyo byayi muri twa duhoteli duhenda kugama akunda gukomera n'ubwo bwose yakomeye ariko ntabwo yigeze akomera bihagije we kubwe bishobotse yaba Imana n'ubwo bwose Imana tutari twayibona natwe. So ikintu rero njye navuga ntago dushobora guhema kwamagana ibyo bintu abakora birimo gusesa udufaranga twose igihugu cyagombye kuba gifite birimo inguzanyo zitagira ingano birimo kwikorera indege ikagenda urwo rugendo no gupakira abaturage bajya kumufana dore ko Atlanta nta n'abanyarwanda bahari bo kumufana ibyo byose ni ugusesa umutungo ni ugugwiza amadeni azabazwa abanyarwanda abandi bazabaho mu gihe kizaza. Ubwanjye rero nibaza ko tugomba gukomeza tukabyamagana imyigaragambyo igomba gukomeza ibyo ngibyo barimo gukanga cyondo na Garikani ntago nibaza ko ariko bizagenda kuko no mukanya na ndimo kuvugana na Garikani kuri izo mpamvu
abantu benshi cyane yewe hari aho bavuze ngo rusesa bagina ngo amazi iminsi ngo abungwashakisha ahantu ngo agiye ngo bamuhe ijambo yewe nanjye bamvuzemo mwizina uravuga ngo hari uwitwa Jean Paul ngo wigize igitangaza ngo nawe ngo azabona ari inkoko yaboneye kumujyana. Urumva ntabwo navuze abantu benshi bagiye bavuga ariko urumva bavuze abantu benshi cyane ariko ntabwo bire bitangaza kuko n'ubusanzwe nyine ni bikabye basanga bakora ariko Noble ibiganiro tuzabigarukaho Atlanta wavuze ariko ngo hari umuntu unyandikiye nonaha arambwiye ngo mbariza Noble Marara ngo aravuze ngo ngo nabandi ngo bazaba ari kumwe n'amabandi ngo bagenzewe ngo ariko ngo abantu bakunze gukoresha iryo jambo ngo amabandi ngo akenshi ngo twumva ngo bagiye Kigali ngo twizere ko ngo nawe ngo utazagenda wamubwira icyo umuntu
ntago nsobanukirwe ibyo avuze
aravuze ngo hari mu jambo uvuze ngo ni message mbonye kuri text ngo mbariza Marara ngo aravuze ngo Kigali ngo namabandi ngo we ngo ntabwo azagenda kuko ngo abantu bakoresha amajambo ngo Kigali namabandi ngo ujya kumva ngo bageze Kigali ngo batashye ngo we ntuzagenda
nshobora kugenda kuko kujya Kigali ni iwacu nta mpamvu yatuma umuntu atajya iwabo ariko ni ibintu biba bigomba guteganywa umuntu yagiye gutaha arabiteganya agataha nta kibazo.
Okay, Noble rero dufite ikibazo nako si n'ikibazo n'ikiganiro twagiranye urubanza rwa General Kayumba rurangiye leta y'i Kigali wabonye ko ntatangazo namwe bigeze bavuga bagiye mu kimwaro gikomeye yewe ku bwanjye na nibyo natangiye nankubaza ntabwo wemeranyije nanjye yuko bishobora kuba biriya bintu byose bagiye bakora byo kugira ngo bayobye uburari bashake ko icyo bintu bitavugwa bashake izindi event mu Rwanda ziri colorful zituma ibintu bitavugwa imiriro n'ibindi byose bitandukanye ariko tuvuye ku rubanza rwa general bavugiye muri leta ya Kigali yuko yabigize muri hari no muri kinyamakuru inyenyeri news muri article yabivuzemo twavugaga ya za assassination n'ibindi aho yavugaga ati bavuze ko byaturukaga i Kigali ariko Kigali turabizi neza ko yihuta kuvuga uyu munsi nta kintu kugeza uyu munsi nta kintu barigira batangaza kuri biriya bintu kandi barabashyize mu majwi rurarangiye rero hagiyeho urubanza rwa nyakwigendera Colonel Patrick Karegeye polisi yatanze itangazo igihe niyumviye riri mu rurimi rw'icyongereza makumyabiri minota nk'ibiri muri interview umuvugizi wa polisi yatanze kuri Radio France International Radio France International avuga yuko bo barangije akazi kabo iperereza ryarangiye ndetse ko ba identifying the suspects ariko bagomba kujya mu yindi procedure y'ubushinjacyaha bagomba kureba chance bafite yo kuburanisha ruya rubanza ubwo rero ko bazatubwira uko bizabyifashe mu minsi iri imbere kuri jyewe nabibonye ndavuga ni more bad news coming mbese inkuru mbi zirakomeje kuri leta y'u Rwanda nubwo twahombye umuntu w'intwari umuntu w'imena muri urugamba rukomeye turimo akaba uruhare yagize ari rudashobora kwibagirana ruzakomeza n'uyu munsi rugikomeje aracyakora nubwo adahari ariko umuntu ntabwo we tuzamubona yara ntabwo dushobora kumusimbura urubanza rero rukaba rushobora gutangira cyangwa se ubwo tukazategereza imyanzuro y'ubushinjacyaha nkuko polisi yabivuze urwo rubanza rukaba rukurikiye urwa General Kayumba Nyamwasa aho leta y'i Kigali itigeze ikora komantere n'imwe kandi barayitunze urutoki urwo rubanza rutarasohoka ubwo wowe yenda ndashaka kwibariza gusa uko rubona uko bitekereza ndetse na anticipation yenda nicyo wumva cyakorwa gitandukanye n'icyaba cyarakozwe muri ya rubanza bwana Nope mu Rwanda cyatandukanye n'urwo rubanza rwa Jean Kayumba Nyamwasa
ibintu byasohowe mu rubanza rwa Fan Kayumba nibaza ko nubwo bwose ntari nagira ubumenyi buhagije mu bintu byerekeranye n'abucamanza nibaza ko mpereye ku byo nawe ubwo yavuze nibaza ko igisubizo cyari gishimishije nubwo bwose tutarorera kuba twareba ukuntu byafashe igihe kinini bikanamugora nawe n'umuryango we ndetse tukaba dukomeza kubihanganisha kubera ibihe bigoranye bagiye banyuramo ubundi kandi nkaba nkomeje kwifatanya n'umuryango wa Fanny Patrick kubera ishyano bagushije nkanashimishwa n'icyo nicyo iyo nkuru nziza uzanye yuko ngo gukurikirana byarangiye noneho bagiye kwiga ko urwo rubanza rwaje imbere
baburanishwa rwaburanishwa
rwaburanishwa usibye rero ibyo ngibyo njyewe nkanjye nta kindi kintu nakongeraho ku bintu byerekeranye n'urubanza rwa Fan Patrick ni umuntu nari negereye cyane mu bintu byinshi ntashobora no kugira icyo mvugaho hano ariko rero ku bintu byerekeranye n'urubanza rwe nari numva nta kintu navuga no gutegereza tukareba ikizabivamo ubundi nkanakomeza no kwifatanya n'umuryango we niko nakubwira
urakoze cyane bwana Noble Marara nagira gusa ngo ugire commentaire twese ndumva icyo duhurijeho ari uko tu welcoming cyangwa se duha ikaze uru rubanza ko nabwo rujya mu mizi rugatangira kuko polisi yavuze neza ko yamaze kwa identifying suspects baba bari mu Rwanda baba bari mu mahanga aho baba bari hose icyangombwa nuko bavuze ko suspects baraba identifying igisigaye rero no gushinja cyaha kugira ngo ubageze imbere y'ubutabera. Noble Marara ntabwo nagushima bihagije kuko uritanga kugira ngo udufashe muri za analyse amasaha y'iwanyu buragukereyeho ariko byadufashije cyane kuri kiganiro ndakubwira ngo dufite a full house mu cyongereza niko bavuga capacity yacu turayari yuzuye kuri uyu mugoroba dufite abantu benshi badukurikiye reka rero tugushimire mu izina rya Radita uko ngushimire ko wafatanyije natwe kuri uyu mugoroba ugutaha bishobotse twazongeye tugakora n'izi zindi kubijyanye n'ibindi bizaba byasohotse kuri muri kiriya gihugu mu rwa Gasabo ko bashaka bakunda kwivuga ushatse wava muri studio tugiye gufata akaruhuko gatoya ugasigaye wowe ubwo tukaza gutumira n'ikindi gihe twazaba dufite ibindi bintu dushaka kuganiraho kandi nawe ukazaba ufite uramutse ufite umwanya wo kugira ngo tubiganireho kaduha umwanya nagira ngo ufite nk'ikindi wakongeraho muri ikiganiro wacyongeraho maze tugafata akaruhuko gatoya tugafata igice cya kabiri aho turibuze guha abantu ijambo mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi bwana Noble niba ntacyo ufite turaza gushimira tunagusezerere ariko ufite ikindi wakongeraho kuri ikiganiro cy'uyu mugoroba nabwo ijambo ni ryawe
ikintu nakongeraho by'umwihariko ni kuri abantu barimo kwitegura kujya gufatanya urugendo na perezida wo kujya muri Amerika ku mpamvu batazi nkaba mbasaba ko bazajya bemera izo ngendo babanje gutekereza bakareba neza impamvu bagiye n'ibyo bagiye gukora kuko ibintu byose bigendesha Kagame muri iki gihe no gushaka ukuntu akomeza kuboha abanyarwanda gukandamiza cyangwa se no guhutera kandi igihe kizagera ko ibyo bintu byose umuntu wese participating mu bikorwa birimo kubangamira ikiremwa muntu ntabwo afite future ntabwo afite igihe kizaza ntabwo ari cye ku isi hano muri planet cyangwa se no gusiga inzigo mu miryango nabyo ni ibindi bibazo abanyarwanda bakomeje gushyira imbere mu miryango yabo ubundi ku bantu duhuje ibitekerezo nkabizeza ko tuzaba turi kumwe kuri uwo munsi nubwo bwose intore zo zivuga zisoma amazina zivuga ko ngo zizaba nazo zaje ariko mugomba kuzirikana ko ahangaha baba barimo kwidegembya ari iwacu muri iki gihe tuhafitiye uburenganzira bwo kubaza abo bagizi ba nabi ibyo baba barimo gukora ntibizabuze rero guhaguruka namwe ngo mwereke amahanga mwereke n'abanyarwanda ko ibyo Kagame n'abantu baribe barimo gukora atari byo ntibizababuze kujya mu nzira bakavugisha ukuri ntibazakangwe n'izo nzandiko cyangwa se n'izo email ngo bohereza cyangwa se na biriya bitenge baba babaguriye babambitse bazibuke ko aho baba bahagaze barimo gukabutirira abantu ariho dutangira imisoro bazibuke kwa abo bantu indege babazanye nazo ari misoro yacu n'abanyamahanga tubaha kugira ngo babashe guteza imbere abanyarwanda. Bazibuke yuko perezida birukankana mu muhanda yagombye kubaho ubwo ari mu baturage, yakangurira abaturage kwiteza imbere anabereka inzira nzima, atabatakisa yubakira abanyamahanga, atanasahura twara kugura imbunda zo kwica abanyarwanda, ahubwo bazibuke yuko abanyarwanda bagombye kuba bicaye hamwe basangira duke y'abafite, bagabanya amadeni arimo gukomeza gusaba mu mahanga kugira ngo akomeze kwifotoza n'amadege. Bazabe rero bazi neza ko tuzaba turi kumwe hose, ntabwo bazaba bari bonyine. Naho ibyo ngibyo byaba rubingisa n'abandi bose bari rugimbira n'ibiki byose ibintu abantu bari aho b'impunzi bagenda bakajya gushakisha amadaraka kwa Kagame bakagaruka bavuga ko ari bo bazi ngo gusobanura, ntabwo ari bo gusa. Amahanga amaze kugenda asobanukirwa ibya Kagame, ibyo ntibizabatera ubwoba. Igihe kirageze yuko Kagame ibyo bisobanuka, ni nayo mpamvu reba The New Times yo muri Amerika isobanura imfungwa Kagame amaze gufunga ikagera no kuri Serija, ibyo ntibyariho mu myaka ishize. Ni nayo mpamvu reba The Independent isobanura Kagame ikamuvana kuva aho yabereyeho kugeza uyu munsi abantu amaze kwica. Niyo mpamvu ubona UNDP yibaza yuko abantu Kagame yishe muri Congo ashobora kubabazwa. Niyo mpamvu ubona abantu nka Kabarebe, Kayonga n'abandi bari kuri liste y'abagizi ba nabi ku isi. So ntibazatinye, bazamenye yuko abo bantu babakabukira igihe cyabo kiraze ku ntoki, hari n'igihe nabo ubwabo nibareba nabi bazaba kuri liste y'abicanyi. Bazagende bitwaje ukuri, bitwaza amategeko. Umuntu wese ufite ukuri n'amategeko muri kinyejana azatsinda. Murakoze
Noble, ndagushimiye ugira ijoro ryiza. Kubera disappointment cyangwa se ingorane FPR yahuye nazo, nyakwigendera Fred Rwigema nawe akaba ashobora kuba aha bireba ubu ngubu yara abibumubabaje cyane aho umurongo wa FPR ujya, akurikije cyane cyane uwo yari afite igitangira agira ngo mbature akaririmbo abo bantu Bwana Rutabana yahimbye yashyize yaririmbye kavuga kuri Rwigema, igisa Rwigema, maze tuze kugaruka mu gice cya kabiri dukomeze ikiganiro cyacu. Tuza gutanga umwanya ku bantu bashaka gutanga ibitekerezo byabo n'ibibazo, ndetse tubasomere n'utuntu n'utundi ku makuru yagiye aranga u Rwanda. Noble Marara, ndongera ndagushimiye, ugire igitondo cyiza, sinavuga ngo ijoro ryiza, ubwo naho ubutaha.
Murakoze.
Dukomereze kuri iyi Atlanta mbere yuko tujya ku bindi byo Noble Marara yariho avuga ku bijyanye n'abaho ubutumwa abantu bagiye bohereza bavuga bati se hari imyigaragambyo ikwiriye kubaho imiryari. Ubwo Felicien n'ibunyumva ukaba uri muri studio, ushobora gukanda rimwe noneho tukaza gukomereza kuri iyi article. Ubwo naho mukanye rero dukomeze turi yego n'akaririmbo. Come on,
turajyana intare kayitarate turajyana icyo cyate nusige rwigema turajyana bayingana ati turajyana rutayisira ati turajyana rutabingwa ati turajyana ngoga ati nusige rwigema turajyana aho niho twari mu ntera y'imihigo kagira imana we abahungu n'abakobwa babugenekesha akantu
Raditahuka ijwi ry'ihoro nyarwanda twongere duhi kaze abo turi kumwe nabo muri studio za Raditahuka bakurikije ikiganiro cy'umugoroba dusigaje umwanya utari munini cyane kugira ngo ikiganiro cyacu tugisoze cyanatangiye gikereweho gatoya hari abantu bakomeje kutwandikira bavuga bati se imyigaragambyo izaba ryari se ikwiriye kubaho abantu bakavuga bati hari igihe tumaze igihe gitoya turi tuvuye mu myigaragambyo Washington ese ntabwo yenda hari byatuma abantu bataza noneho bikazabangwa ari ukwiterurwa ibyo rero bizaturuka nuko mwebwe nyine ubwanyu mwabitekereza mwasanga ari ngombwa kuko ibyo bintu bigakorwa kuba turnout umubare w'abantu waza uzaturuka na commitment ya buri muntu wese uzaba ushaka kujyayo ariko uko bigaragara leta ya Kigali yo ibi bintu ivuga ni ibintu by'iterabwoba ni ibintu byo kuvuga ngo abantu bigize ibitangaza bakavuga amazina abantu ngo bakanaka ngo bazaze ngo barebe bakora iki nta na kimwe ibyo ni ibintu by'iterabwoba gusa byo gushaka kugira ngo mbese ba discouraging bahubwo babwire bati ntimuzaze tugiye rero twarakirenze baribeshya cyane ntabwo turi muri cyagihe cy'uko ushobora gutinya abantu nk'abariya bariho bagenda mu marembera reka mbanze mbasomere inzandiko zimwe na zimwe abantu bagiye batwoherereza ibintu ahangaha muri studio bifuza ko twaganiraho amakuru mbonye kuva i Kigali y'abantu batangiye kujya nyine bihakana abavandimwe babo wa mbere ni Edda Mukabagwiza wahoze ari ambasade cyangwa se namwita ambasadrice simbizi wari muri Canada aho yagiye kumugaragaro akavuga ati murumuna wanjye witwa Odetta Mukabakomeze nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduteye icyasha muri famiye yaduteye igise bati none nagira ngo mubwiye ko twitandukanyije nawe kumugaragaro mu cyongereza ni ijambo bita disown mbese ni nko kuvuga ngo ntaho duhuriye niba bishoboka n'amaraso yacu aduhuje watuvomamo maraso ye akagenda ibyo nibyo yavuze muri stade kumugaragaro yakoze rero ibara kuko yavuze ibintu birutwa ibyo yavuze nibi cyane kuruta nibyo madame Oda Gasinzigo yavuze. Gasinzigo yagiye kwatakinga abantu atazi, abantu batabanye, abantu bakoze ubwitange bukomeye cyane muri FPR kugira ngo FPR ibe iyiriyo kuyu munsi, ibe iyo ibe icya iri cy'uyu munsi. Kagame ubwe ariho arasarura amatunda ayo bari abantu bagiye babiba. Niyo mpamvu navuganire kati bashireho yenda karirimbo ka Ben Rutabana aho yavuze kuri Rwigema, kuko nziko Rwigema vision ye kugeza uyu munsi ni vision ye itandukanye ihabanye bikomeye cyane na vision ya president Kagame. Ibyo rero ni disappointment, ariko hari abantu bahisemo kudiringa nazo cyangwa se izo disappointment cyangwa se uburyo mbese abantu babajwe n'ibyo FPR yakoze nyuma y'intambara imaze gufata ubutegetsi. Hari abantu bamwe bavuga bati tuzakomeza kwibanira nayo nidushaka twibwa turirimba Kagame ntacyo bidutwaye, abandi bafata inzira ya Kigabo baravuga bati twitandukanye n'aya mabe ari muri iki gihugu. Nta kazi kaboneka mu Rwanda atari ukubuze skills cyangwa se ubuze ubumenyi bwo kugira ngo ukore ako kazi. Ntabwo ubona akazi biturutse n'ibyo wize cyangwa se n'ibyo ushoboye gukora. Ugomba kubuziranye na kanaka, ugomba kubitwaye ute kuri kanaka kugira ngo ubone ako kazi. Ibyo bintu rero byagiye baho kenshi bigatuma abantu bavuga bati aho kugira ngo uzabimbwa uzemera ujye kuba impunzi. Nka bya bindi wa mugani twaciye mu minsi yashize, umuntu wanyohereje arambwira ati ngo hari umugabo umuntu wibukwa cyane kandi yavuze ijambo ryiza cyane, aravuga ati aho kugira ngo nzabimbwa ahubwo nzabimva. Iyo rero ni umugani jyewe nakunze cyane, nibaza ko ari umugani buri muntu wese agomba guca muri iki gihe akurikije imyitwarire y'iriya guverinoma ya FPR inkotanyi. Aho kugira ngo uzabimbwa uzabimva, aho kugira ngo uzabimbwa aho nagereranya n'imbwa n'abantu baba bakora ibintu bimwe basa naho ubwonko baba batabufite mugani bakora ibintu bavuga bati kanaka aravuze ngo vuge iki, genda utuke kanaka, genda wiyambure wihakane mugenzi wawe ugahita ubyemera ukagenda ukafata statement ukagenda ukayisoma kuri televiziyo Radio Nationale na Radio Nationale ukavuga uti yewe nihakanye kanaka umuvandimwe wanjye. Ibyo ngibyo birakureba kandi koko nushaka kunabikore, ariko igihe cyawe kirabaze kuko iyo leta uriho ushaka kugira ngo wihakane mugenzi wawe cyangwa se umuvandimwe wawe kubera iyo leta ntabwo ifite igihe kinini cyane. Impamvu navuga ibyo bintu, impamvu ikubwira ngo ubivuge muri iki gihe ni uko nayo izi kugeze mu gihe gikomeye cyane. Yaba ari ibyo kwitandukanya na FPR cyangwa se kuba uri muri ishyaka ritandukanye n'iryo FPR irimo, ntabwo byakabaye ari ikibazo. Kuba byonyine ubwabyo ari ikibazo ni ukubera ko igeze ahari ndimuka. Reka noneho nyuma ya Eda Mukabagwiza ndetse na Oda Gasinzigwa, reka mbereke indi ime nako yindi message yanditswe n'umugabo witwa Bosco Rusagara muri ya article twasomaga na Noble Marara nayo yaririmo yaririmo haru bamuvuzeho gatoya, ariko ndagira ngo mbasomere iyi letre yanditswe yagiye yandikiwe abakadre ba FPR nabo kugira ngo mbese basabe Kagame imbabazi, bamusabire Bosco Rusagara bamusabire imbabazi kwa nyakubahwa kumana yabo Perezida Kagame, kubera yuko ngo umuvandimwe wabo Bwana Rusagara ari ngo yabaye ikigarasha, nako General Rusagara yabaye ikigarasha. Titre iravuga ngo ni letre, iyo ni letre yanditse yandikirwa abantu ngo bitwa ko ari intore, abantu ngo bindobanure ngo kugira ngo bamenyeshe position yabo kugira ngo batazagenda mu buroko. Yanditswe n'uwitwa Bosco Rusagara, Jean Bosco Rusagara, ikaba yarandikiwe abantu bose ngo bitwa ko ari intore. Iyo ni message umuntu anyoherereje mu kanya, aravuga ati kwitandukanya, titre ngo kwitandukanya n'ikigarasha Brigadier Retired Frank Rusagara, ngo kuri mwese I wish cyangwa se ngo ndifuza ngo kubabwira ngo kubashimira ngo byumwe ngo byimazeyo kugira ngo mumpe uyu mwanya wo kugira ngo mbabwire uko niyumva. Ngo impamvu tumwe nteye kubandikira ngo ni ibintu byabanjirije ngo ifungwa rya Brigadier General Frank Rusagara, ngo kandi ngo nabyo ngo bikaba bihereye ngo ni uko ngo uyu muntu uregwa ngo ari umuntu ngo dufite isano ngo ariko yakure ngo dufitanye isano ngo ariko yakure urumva mu cyongereza bivuze ngo it's also based on the fact that the suspect is a distant maternal relative of mine urumva ambese ntashaka no kwerekana ko araho ha bahuriye haha amugize umuvandimwe wakure cyane ubwo se yabaye ari umuvandimwe wakure uri rwandika ushaka iki wamwihoreye niba ruwakura akabo wakure none nindi zamukubaza ariko kugira ngo uvuge ngo ni umuvandimwe wanjye wakure niho gushaka kugira ngo mbese werekane ko nubwo hari aho duhuriye ariko ntabwo ari hafi nubwo n'abamuzize nzaba nzize ubusa kuko n'ubusanzwe ntabwo umuvandimwe wanjye ahari hanyuma surandikira iki ngo is a distant family of mine ngo kwa mama we da ariko urumva ubwoba buri muri abanyarwanda urumva muri abantu bakareka mbanze abantu batazi Rusagara ndabizi ko abantu benshi bari muri studio batazi Rusagara uwariwe Rusagara Bosco ni umugabo w'umugore mudamu witwa Konso Mukarusagara. Mana ko twamwitaga Mukarusagara sinzi niba ryo zina ryari ko yitwa Consolata yabaye vice guverineri wa Benin nako yabanjije muri BK yari directeur ni wari uyoboye banke ya BK arangije bamugira vice guverineri wa Benin akaba ari umuntu uzwiho ko yaba yarabaye inshuti y'abantu nk'aba nyakwigendera Karegeya ndetse n'abajenerali Kayumba ari inshuti za hafi ariko na Kagame ubwe yajyaga iwe yari umuntu wamugende bagenderanaga mbese urana abantu yizera asangira nabo aganira nabo igihe adafite abonye akanya uwo rero akaba umugore we muri iyi minsi nyuma yo kuva muri Benin ashobora kuba akora muri Banki Mondiale hariya i Washington DC ku buryo ibi bintu byanditswe bigaragara yuko bombi babigiyeho inama ngo ngo ariko burekano nkomeze ngo nuwo kwa mama wacu ngo ni umuvandimwe ngo wakure ngo kwa ngo kuturuka ngo bese ku bavandimwe wacu bo kwa ba mama ngo ariko ngo ni muri uyu mwanya ngo mbone akanya kugira ngo mbanze mbabwire ukuntu nabaye desi deception nawe ngo yuko ngo abantu ngo bashobora kuba ngo dufiteho duhuriye ngo baba bafiteho bahuriye n'ibikorwa by'ubugambanyi cyangwa se ngo bikorwa by'ubugizi bwa nabi ngo ku nzego z'ubuyobozi bwacu ngo bya ngo kandi ubwo bwego izo nzego zaragaje ngo bwitange no kugira ngo birwanye ngo bye bizamure umuturage ngo no kugira ngo biharanire ngo ubwigenge cyangwa se freedom ngo n'ubukungu nako n'iterambere ry'igihugu cyacu ngo jyewe rero ngo mu izina ry'umuryango wanjye ngo nanjye ubwanjye ngo ndagira ngo mbabwire ngo byimazeyo ngo yuko ngo nitandukanyije ngo yuko twitandukanyije ngo nibikorwa ngo bibi ngo bigamije ngo kugira nabi ubutegetsi bwacu ngo ariko nkagira ngo nongere ngo mbabwire yuko ngo nshyigikiye ngo at the same time ngo yuko ngo nshyigikiye ngo byimazeyo ngo gushyigikira kwanjye ngo gu leta yacu ngo ari undivided mbese ni ijana ku ijana ngo ibikorwa byose baba bakora ngo kugira ngo barwanye ngo ako karengane ngo niryo ngo cikamo kabiri by'iyi leta yacu uwo ni umuvandimwe imeriye ngo urugamba rurakomeje niko yarangije avuga hanyuma arasinya ati Bosco Rusagara uwo muntu nawe agiye mu gitabo kimwe na Eda Mukabagwiza nawe witandukanyije wavuze ati mumvoma amaraso ya murumuna wanjye Odeta Mukabakomeza jyewe yenda mbone n'umwanya wo guha message Odeta yuko ibi bintu bigomba kumuha agaciro kandi babeshya bafite ahubwo ni ugafite kuko iyo agezaho umuntu nka ambassadrice cyangwa se ambassadeur uko bamwita kose umuntu waho ari ministre w'ubutabera bw'u Rwanda yahoze ari ministre w'ubutabera Moeda Mukabagwiza akaba atewe impungenge na position murumuna we yafashe akavuga ati murumuna agafata icyemezo cya kigabo akavuga ati jyewe biriya bintu by'akarengane nitandukanyije nabo kumugaragara yaba murumuna wanjye birimo cyangwa se n'umugeyi wanjye birimo umutima wanjye ntago nzagurisha sinzagurisha ubwonko bwanjye igihe Eda yamaze ajya kwigi butare njyewe ibyo ntago nshaka kubireba reka ibyo nemera ngenda byemera reka nkora ibyo nemera yafashe icyapa aravuga ati Kagame ni umukriminele none se yarabeshye nase ntiyamaze abantu ubwe nyine ntiyabyigambye kuva kera afata icyapa aravuga ati mumushyire imbere y'ubutabera none se ubu ba Charles Taylor bamurusha iki bishe benshi se kuruta abo yishe aravuga ko abanyarwanda bakeneye uburinganire none se sibyo ntihariho ubusumbane butagira uko bungana muri leta y'u Rwanda yaribeshye se cyangwa yarabeshye aravuga ati turashaka yuko habaho political space mu Rwanda nibyo Odeta yavuze ntabwo yabeshye none se abantu nka Madame Victoire Ingabire azboreye mu munyururu hari ikindi kintu azira uretse kugira ngo arashaka na kugira ngo abone opportunity yo kugira ngo aharanire uburenganzira bw'abanyarwanda yadvocate ingire uburenganzira bw'abanyarwanda kimwe nuko na Kagame nawe ugashaka kugadvocate ingire none abaturage bazahitemo uwo batekereza ko ashaka kurepresenta interesa yabo kurusha undi none se ubwo Odeta yarabeshye yaravuze ati mureke abanyarwanda bagire ubwisanzure ibyo ni mumwe mu ndirimbo twaririmbaga hariya Washington bisanzure bagi gusura uwo bashatse bavuga n'uwo bashatse none se yarabeshye ejo si wowe utangiye guca mu bantu bace uwo muri iyo nama Eda yagiye kwitandukanya na murumuna we siho yavugiyemo yuko yitandukanyije n'umuvandimwe adashaka nuko agira isano runaka none se amaraso ahuriye n'ibitekerezo mwege ko mubizi ko mwavutse mwese mufite umwavukanye umwe yakajya ku musharpantier undi akagenda akaba umunyamakuru undi akagenda akaba mukanishi n'indi uhuza n'undi ibitekerezo n'umwuga ko buri muntu wese ahitamo uko ashaka ibyo rero nibyo bazije madame Odeta muka bakomeza bavuze muri radio no kuri nyamakuru byose bitandukanye na televiziyo nyarwanda baravuga bati uwo muntu koko ashobora kuba ari ikirura ashobora kuba ari umuntu mubi umuntu bavuze ko bitandukanyije nawe famiye umuntu wabaye ministre wa justice mu député wa FPR umuntu ashobora kuba umuntu mubi cyane ngibyo ibyo yazize ngibyo yavuze ubwo niba rero ahubwo ari kwitandukanya nawe umuntu bagomba kwitandukanya nawe ni Perezida Kagame ni FPR iyo inyonga ibyo bintu byose Odeta ashaka ko byaba bishobora guhabwa bihabwa agaciro cyangwa se bihabwa intebe muri mu Rwanda hari ibindi bintu byose yenda turibuze kuvugaho mbere yuko nsoza ikiganiro gisigaje iminota 20 yonyine iminota 20 yonyine rero nagira ngo mbabwire utuntu n'utundi urubanza rwa Colonel Patrick Regeya naruvuze reka tubitegereze turebe uko bizagenda kuko rwageze muri prosecution n'uvuga ngo baragiye kwevari barebe ibimenyetso bafite uko bingana barebe niba koko bafite ibimenyetso byatuma urwo rubanza bafite chance yo kurutsinda cyangwa se kuba byaba ari kubatwara igihe ubwo ibyo ngibyo byose tuzabimenya muri iki gihe imiriro twayiganiriyeho ya Rwanda Day twabivuzeho ariko turaza kubivaho mu kanya ibintu by'imirambo yagiye ireremba hariya mu mazi i Burundi abarundi bageze gutya baravuga bati iyo mirambo tugomba kuyishyingura ariko koko murebe Kagame ukuntu yaterorije amahanga ariko ikintu cyose bavuga bati umuntu ni umusazi ntabwo twakora ibintu nitwanga kubashyingura araza kudutera araza kuturasa cyangwa se aratugambanira bakagenda bakavuga bati reka dushyingire imirambo itari yabo abarundi bavuze ko atari yabo ariko baravuga bati ikintu ijambo rimwe nakunze gusa abarundi bavuze baravuze bati nta kibiri buhindure impamvu y'urupfu rwabo ngo ni obvious niko icyongereza mu cyongereza niko bavuze the reason the cause of death is obvious mbese biragaragara gupfa kwabo kurumvikana tuzi impamvu bapfuye nta mpamvu yo kugira ngo abantu bakomeze bari banukire ku butaka bwacu kandi tuzi neza ko leta y'i Kigali nta kintu na kimwe izahindura ari abantu babagizi ba nabi ari abicanyi babivuze mu bwenge ntabwo babivuze nk'uko mbivuze ariko bavuze ati kuki dukuma imirambo iri ahangaha ireremba nako iraha ubutaka bwacu utayishyingura iranuka u Rwanda ntirushaka kuyemera abarundi ntabwo bayizi kandi impamvu y'urupfu rwabo iragaragara ntabwihisha nta kintu kibanga kirimo kuki tuyitegereza nta DNA izakorwa niyikora Kigali izahita isara izaza kudutera yohereza abicanyi bayo abantu rero baravuga batari gupfa none na pejo baravuga bati mushyingure imirambo ntabwo ari y'abarundi anyway kuki twebwe tujye kujya kwirirwa tujya kwiyanduranya n'abantu opposition nta mbaraga nyinshi bafite international community bibere mu bibazo byabo interest iri personnel imirambo bageze barayishyingura ariko umurundi yaravuze ati impamvu y'urupfu rw'abantu bamaze iminsi bareremba, it's obvious mu cyongereza, iragaragara, impamvu irumvikana, irasobanutse. Nta mpamvu yo kwirirwa dushaka iperereza, nta mpamvu ya DNA. Icyo batakoze gusa ni ukugira ngo abantu bafite imiryango, abantu babo baze kubashaka. Ni bande se bafite internet kandi muzi ku Rwanda rutigeze rushaka kugira ngo ibyo bintu bimenyekane? Benshi ntibashatse ko bimenyekanisha kugira ngo abantu bafite abantu babo bapfuye baravuze bati mubashyingure vuba vuba kugira ngo hatagira abantu babo batangira kuza kubareba, mutaduteza urubwa. Kandi niba mushaka kugira ngo mutwanduze mudusige isura mbi, natwe ibyanyu muzaba mwibonera. Nuko byagenze rero abantu barabashyingura. Nagira ngo mbere yuko yenda mpa ijambo abantu turi bashaka kugira icyo ibitekerezo batanga muri ikiganiro cyacu, mbanze mbasomere iyi nkuru ya hari inkuru yanejeje, ntabwo yanejeje ariko nagira ngo mwumve. Abantu bamwe bavuga ngo turi abantu basebanya, ngo tuba dushaka gusa ngo kugira ngo dusegere Leta y'u Rwanda. Ahantu muri kinyamakuru ndabona inoze iyi link itaza, ariko ntabwo bitinda na kanya gato cyane gato rwose, mbasomere mwumve ukuntu Leta y'iwacu igeze iwandabaga. Umunyarwanda wakubiswe inkoni, ni inkuru yasohotse ku kinyamakuru yitwa Igihe, aho bavuga ko Umunyarwanda yakubiswe nyuma y'uko yafashwe yiba ibitoki mu murima. Abantu bakibaza bakavuga bati Kabuye kuki atahawe bail cyangwa se kuburana ari hanze nubwo yari ko yatanze amafaranga, kandi afite bail ya Kabuye. Turaza kwigarukaho mu kanya, mbanze mbabwire iyi nkuru y'uwitwa ni umugabo ngo yitwa Munyentwari Richard, ngo yisabiye gukubitwa nyuma yo gufatwa yiba ibitoki mu murima. Munyentwari Richard utuye murenge wa Nyakabanda, Akarere ka Nyarugenge, yisabiye abaturage kumukubita aho kumushyikiriza polisi nyuma yo gufatwa yiba ibitoki murima utaruwe. Ibaze byonyine polisi ubundi yagombye kuba akazi ka yari agashinzwe guproteja community, ari abantu bagombye kuba barengera inyungu z'abaturage bashinzwe umutekano. Umuntu aravuga ati aho kugira ngo mushyikirize bariya abantu ariya mabandi bariya bicanyi, urumva reputation polisi isigaye ifite. Umuturage aravuga ati aho kugira ngo mushyikirize bariya abantu ndabasaba munkubite ariko ntimubashyikirize. Ariko polisi yaraje, reka turabigereho mu kanya. Umunyentwari w'imyaka 25 utuye mu mudugudu wa Gasiza muri umurenge wa Nyakabanda yafashwe mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya kabiri Nzeri, ubwo yari amaze guca ibitoki mu murima utaruwe abitwaye mu mifuko yari yabimanyaguriyemo. Abaturage b'umudugudu wa Kamwiza mu kagari ka Munanira ya kabiri, uyu mugabo yafatiwemo bamukubise ndetse n'abashinzwe umutekano. Inkuru yanjye igarukiye ahangaha. Ndetse n'abashinzwe umutekano muri aka kagari bahageze bamwongeza izindi mbere yo kumushyikiriza uwo yari amaze kwiba. Ntabwo yashyikirijwe ubutabera, ntabwo yashyikirijwe po izo nzego nyine nkuko babivuze. Abashinzwe umutekano babandi yenda basimbuye se brigade basimbuye na coroco defense, ariko bambaye imyenda ya polisi biragaragara. Abaturage bemeza ko ariko inshuro ya mbere afashwe yiba, dore ko hari n'umwe muri bo wagaragaje ko yigeze kumwiba, na kuko atari ubwa mbere ngo yigeze kumwiba. Uko byabigenze kose yaba ari inshuro ya 200 yaba ari ya 500 umuturage arakubwiye ureba muri mind ye urya mu bwo mu mutwe ukavuga uti uyu muntu yatekereza icyo uvuga ngo icya mbere cyo yarashonje, ntabwo yagiye kwiba asize ibindi bitoki mu rugo iwe, nta bindi yari afite, inzara nyine. Ibyo ngibyo ntabwo tuvuga ngo wabijustifiye, ariko kwiba ni ukwiba, icyaha urakiregerwa ukagenda ukaburana uri hanze, wenda ukazasaba kwishyura uwo wibye. Uwo muturage yaba azi kwiba ubusyo ihari yo kuvuga ngo yishyure igitoki yamanyaguye igitoki cyangwa se bibiri uko byaba bingana kose, yavuga ati ahubwo nzaza gukorera n'imibyizi ibiri zirirwa mpinga, ariko azi ko iyo ubusyo idahari, azi ko ubusyo ihari nta restitution, iyo bita amategeko restitution, restitution yo kuvuga ngo wishyure uwo wibye. Bazi ko iyo ugiye hariya ugiye kuburira muri gereza, ntuzahabwa n'ubwo bubasha bwo kugira ngo wishyure, ni inkoni. Ariko yavuga ati ahubwo uyu mujyane hariya ndasaba ngo munkubite. Ariko tekereza umuntu watekerezaga gutya, iyo reputation polisi ifite, brigade ifite, aho umuturage yagera akavuga ati nyabuna ni mushaka mumene amagufa ariko ntimunjyane kuri polisi. Ibindi ntago mbisoma, ndashaka kugira ngo mbabwire ko buvuga ngo ntimunshyikirize polisi y'igihugu, noneho nayo yahagera ngo ikamwongera izindi, ubwo nibwo butabera bamuhaye. Igihugu cyacu koko kiri hehe mu by'ukuri? Ariko se ubundi babuzwa n'iki gukora ibintu nk'ibi ngibi igihe babona perezida w'igihugu nawe ubwe ariho akora nkabyo, yikorera ibindi bintu nabyo, yikorera amategeko ye ku giti cye? Reka duhe ijambo abantu basabye ijambo, ariko ndabanza ndabona Felicien uri muri studio nayo ngushaka mukanya kugira ngo message giye nabonye abantu bavuga ati se Alanti irahari cyangwa se niryare n'ibindi. Twabanje gusoma message abantu batwandikiye, izina ryawe banza utararivuze neza hariya Washington, kuko ntabwo izina ryende barishyizemo. Nabonye bavuze Chondo, bavuze Masozera, bavuze Garikani, bavuga najye ngo nigize ngo akarahango ndisinzi, ntabwo nibuka ukuntu babivuze, ariko ngo na ngo igitangaza nako ngo nituhaza ngo tuzahabona ngo ibyo ngo niba ari inkoko yaboneye ngo kumugeze. Bwana Felicien, niba ari ikintu ushobora kuvuga, ijambo ni ryawe. Izo ni intimidasiyo, ariko ndabizi neza. Nagira ngo niba hari kuri message twaganiragaho mbere ku bijyanye na Atlanta, abantu message ufite z'abari abantu bakwandikiraga ugerageze kuzisharinga n'abantu noneho muri studio, kugira ngo nabandi bafite icyo baziganireho cyangwa se ubwo butumwa butangwe hose ku bantu bumva Raditahuka. Bwana Felicien ikaze kandi uri muri studio Raditahuka, mikro irafunguye, ushobora guhita utangira ugatanga iyo message. Felicien, banza utanyumva, nafunguye mikro yawe, niba uri kuri mute ushobora ku uragaragara nkaho kanze rimwe ariko ntabwo urimo uvuga.
Komera Jean Paul.
Ndakumva noneho, komera.
Ya, nongeye kugushimira kandi nsuhuza n'abakurikiye ikiganiro cyawe wateguye kuri uyu mugoroba. Ibyo mwavuze byose nabikurikiranye ku bintu byerekeranye n'akarengane, n'ibintu abantu bagenda bavuga byerekeranye n'ibibazo byugarije igihugu cyacu. Mbere na mbere yo kugira ngo yenda mvuge kuri icyo kintu cy'imyigaragambyo, nongere ingaruka ahantu gatoya ku kintu wari uri kuvuga cy'uwitwa Odette. Nange ibyo bintu nabisomye, banavuga ko Perezida Kagame ngo yashimiye Eda Mukabagwiza ngo kubera ko yitandukanyije n'umuvandimwe we, byanteye kwibaza n'abanje ndaseka, ariko ngeze aho ndibaza ndavuga ni koko iki gihugu kigeze ahari demokarasi, gikeneye abantu bagomba kugira ngo babohoze Abanyarwanda bageze aho umuntu atekereza akabura ibitekerezo. Na Perezida Kagame nzi ubwanjye ku giti cyanjye navuze nti uyu muntu ninjiji ifite ibitekerezo bimeze gutya, kuko kuvuga ngo urashimishwa n'uko umuntu yavuze ngo yitandukanyije n'umuvandimwe we kubera ko umuvandimwe akora ibyo yemera kandi biriho atari ikinyoma, ibyo bintu byanteye kwibaza ibintu byinshi. Ku kintu cyerekeranye n'imyigaragambyo rero, n'aba bantu abeshya birirwa bavuga ngo ni intore, burya bazira kuba abantu batabegera ngo babaganirize. Hari abantu benshi negereye mu nce nyinshi zitandukanye, abo bavuga ngo ni intore. Jean Paul, ndagira ngo nkubwize ukuri, bajya gukoma ariya mashyi batabyemera. Nta muntu n'umwe wemera ibikorwa bibi bikorwa na Perezida Kagame, nta muntu n'umwe wemera ibintu akorera Abanyarwanda ari ukujyayo gusa, mbese atarafata umwanzuro ngo agire ikintu yakora. Ariko abo naganiye nabo bajya muri biriya bintu byo gushyigikira uriya mwicanyi w'i Kigali batabyemera. Icyo mvuga nongera nshimira n'abantu bakomeje bambaza bati gahunda yo kujya kwamagana uriya mwicanyi w'i Kigali ugereye hehe? Ni uko byanze bikunze, nta na rimwe umwijima uteze kuzaganza urumuri. Tuzakomeza dukora ibyo twemera kandi biri mu nzira y'ukuri, kugeza igihe kizagerera uriya mwicanyi azahabwa igihano yagombye guhabwa kandi azabihabwa n'Abanyarwanda. Ubwo rero rwose ni ukuzakomeza abitegura ko bashobora kuzajyayo. Ntabwo navuga ko bazaba bagiye guhangana n'izo ntore, kuko iki gihugu turimo ni igihugu kigendera ku mategeko. Uwazana ibinyuranye n'amategeko y'iki gihugu uwo ari we wese yabona ibihano, yabona ibihano bikwiranye n'umuntu ushaka guhungabanya umutekano wa buri wese muri iki gihugu. Ariko abashaka kujya kumanika ibyapa bakerekana iyo ntori bari ntori uwo mwicanyi Perezida Kagame wagira ngo hari utuntu yariye muri iki gihugu yatari mu Rwanda yumva mu birenge bye bidacitse hasi nuko tuzabamenyesha uburyo bashobora kwiyoroganiza kugira ngo bazajye kumanika ibyapa twamagana uriya munyagitugu kandi muramuho amanika ibyo byapa nanjye ahantu hose mba ndimo nzamwamagana ye kuzageza no ku butaka bw'u Rwanda n'igihe iyo myigaragambyo izatangira Kigali nayo nzi neza ko nzaba nyiriye akaba ari icyo nashaka kugira ngo mvuge ku bintu byerekeranye n'ibyo Eda Odette namubwira ko rwose yongera imbaraga nigeze naramubwira ntahubwo niba ari we wari uhagarariye ishyaka ibintu barimo kumwandikaho ku binyamakuru bitewe na mukuru we byamwongerera imbaraga zo kugira ngo ishyaka rye rigire ingufu nyinshi nakomereza hakomeze ku ntego ye akomeze ibyo yemera iba waratangije ikintu wemera kandi ari ikintu kiri mu kuri uba ugomba kugikora kugeza igihe kizagereza ku ndunduro Jean Paul urakoze Jean Paul
Felicien ndakumva kandi ndagushimiye kuri ibyo bitekerezo byawe ubwo ndibaza ko abashinzwe izo za organization n'ibindi nabo akazi kabo bazagakora hanyuma tukazabimenyeshwa kugeza igihe iminsi 20 gusa ubwo ibindi ndumva tuzabimenya tukamenya ni murongo yenda bishobora kuzafata noneho no kugira ngo basubize ibibazo by'uriya muntu wari kubaza niba koko uwo munsi uhari cyangwa se utanahari uko byaba bimeze kose abantu bari bakeneye informasi ibyo ni ibintu yenda byo bizaturuka ku buyobozi kumenya niba iyo myigaragambyo koko ihari n'igihe ishobora kuzabera nagira ngo mbere yuko bwana Felicien ntabwo ngutindira wakoze cyane dusigaranye iminota 10 yonyine reka dusome iyi imyanzuro ya FPR yatanze nyuma yuko ivuye muri iriya nama ku cyumweru tariki ya 31 Kanama muri stade ntoya ya stade Amahoro mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali hateniye biro politiki umuryango FPR Inkotanyi we na Nyakubahwa Kagame Paul perezida w'u Rwanda akaba na chairman w'umuryango FPR Inkotanyi mu ijambo rya Nyakubahwa Perezida Republika na chairman w'umuryango Inkotanyi yakoze ritangiza inama yashimiye imirimo ikorwa n'imyitwarire y'abanyamuryango bituma igihugu gikomeza gutera imbere yagaragaje kandi ko inshingano zo guteza imbere igihugu n'abanyarwanda bisaba kubahana nibaze kubahana rero mumbwire nawe niba harabayeho mu kubahana kubaha inzego gukorera hamwe kwirinda kubaha inzego nabyo ntabihari ahubwo harimo gutinya inzego gukorera hamwe nabyo ntabihari kwirinda ikinyoma n'ubwirasi ibyo nibyo bye bwose wenyine bwite kuri buri wese yibukije abagize biro politike ko uburenganzira bw'umuntu butagomba kujya hejuru uburenganzira bw'abandi ngo bahutaze bose urumvaho ko ibintu yarabivuze cyangwa baramwandikira bisoma ibikorwa byose bikorwa bigomba kuganisha ku nyungu rusange z'igihugu kandi buri wese akabigiramo uruhare yasabye abanyamuryango kutumva ko ibyo bakora bateza igihugu imbere hari uwaba ufite umwenda kuko buri wese abifitemo inyungu yasabye kandi ko abayobozi bose ngo bamenye guhitamo icyo abanyarwanda bashaka biganisha ku cyerekezo rusange cy'igihugu ndetse no guhangana n'ibibazo abari mu nama bagejeho raporo ngo ibyakozwe ngo muri gahunda zikurikira bavuga ko bagiye kongera ubushobozi bw'intore z'umuryango FPR Inkotanyi kunoza imiterere n'imikorere y'inzego z'urubyiruko rushikamiye ku muryango FPR Inkotanyi kunoza imiterere n'imikorere y'urugaga rw'abagore rushikamiye umuryango FPR Inkotanyi ngo bemeza kandi ko indangagaciro z'umuryango FPR wagezweho n'ingamba zo kurwanya amatwara mabi ngo negative tendencies nyuma yo kungurana ibitekerezo bikubiye muri gahunda y'inama abagize biro politiki y'umuryango FPR Inkotanyi bafashe imyanzuro ikurikira ngo bashimiye ibyakozwe mu rwego rwo kongera ubushobozi abanyamuryango ngo kunoza imiterere n'imikorere y'ingaga zishamikiye ku muryango Inkotanyi gukaza ingamba zo gukumira ingeso mbi mu rubyiruko zo kwishora mu biyobyabwenge n'ababyeyi kutumva ko ari inshingano zabo zibanze kureba abana babo kwisuzuma ibi rero niba ari minisiteri y'umuryango niba ari FPR nk'ishyaka ibintu ni ibikigo kwisuzuma buri wese imikorere iyi ni bituma bivanga mu bintu by'abandi uburere bw'abanyarwanda n'abana babo mu bujyamo kandi bose noneho nimutangira kubashingira kumva ko mugomba korera umuryango wanjye cyo muzayamuvuga ngo abantu bajye kwica abantu kandi n'ibyo mugenda mu kuko mwambura abana babo mukabajyana muri zangando zidafiteho bishingiye ngo kwisuzuma buri wese imikorere agashingira kuri gukunda igihugu kwigira gukorana ubuhanga no gushyira imbere gukorera ku ntego no gukorera abaturage ariko ndagiye mu nsubire hari ahantu ukaza ingamba zo gukumira ingeso mbi mu rubyiruko zo kwishora mu biyobyabwenge kandi ababyeyi bakumva ugiye nkaho ubabwira kandi wose ntufite abawe bajye mu gisirikare se bose ngo kuko ari inshingano zabo zibanze kurera abana babo ubwo se ababyeyi batabizi n'ibandi kwirinda ikintu icyo ari cyose cyahungabanya umudendezo w'abanyarwanda dutsiko kwikubira ha ibintu byose barimo nibyo bagenda bamagana kuba rutema yeze ngaho da se barutema yeze barenze bare n'ibandi gukwirakwiza ibihuha ukunda ibyacitse kudakora neza ibyo ushinzwe ngo kutamagana ikibi kutagira ibanga igihe ari ngombwa kuvuga abandi nabi aho kubakosora ngo ngaho da uvugane uzavugende nabi abandi bose uretse Kagame biyemeje gukorera umuco gutinyuka kuvuga ukuri kugira inama no kwamagana icyo ari cyo cyose cyadindiza iterambere ry'igihugu cyacu kuba abarinzi nyabo ry'ibyagezweho ibyo rero ni ibyanditswe n'ibyo bavuze byasohoye biri officiel ndagira ngo ndebe ko nabona ibitari officiel kuko nabyo nabyo hari ibitari officiel byasohotse kanabyo mbibabwire nyuma y'imyanzuro yatangajwe na Secretariat General na Commentaire z'Intore mu nyemerere mbageze izindi mpanuro za chairman zitagaragaye mu myanzuro nizere ko zafasha abatari baje mu nama cyangwa abacikanwe ibi ngibi baravuga abantu bagaragaye ibintu Kagame yavuze ariko bitari bitanditswe bitashyizwe muri biriya bintu uko bimwe bikojeje isoni nta n'umuntu ushaka no kwirirwa anabivuga ndabona dusigaje iminota 7 ndumva turi bube twamaze kubisoma twabirangije nyakubahwa chairman yibukije ko umuntu wese n'igihugu cyose aho biva bikagera bigira intego bikagira icyifuzo n'uburyo wo kubigeraho yereranyize mu nzira zitari zo ntubigeraho kandi ugomba kwirengera ingaruka there is an end goal and the right process to reach there intego za RPF n'uburyo bwo kuzigeraho tubiziranyeho twabiganiriyeho kenshi mu mateka RPF abemeye kujya muri RPF abemeye ko abayobozi intore twese tugomba guharanira kubigeraho mu nzira iboneye ariko se bose kuko bemeye kujyamo cyangwa ari n'ababihatiwe chairman yibukije ko nta muryango nta bantu nta gihugu kitagira imikorere irimo discipline cyangwa bitagira ibyo nicyo bubaha bishobora kuramba bivuze ko itagira icyo bubaha ntiwubaha abandi ntiwubaha inzego nawe ntabwo uba wiyubaha aha akaba yibukije ko abantu ari magirirane mu bwubahane nubwo inama duhuriramo kenshi duhora twibutsa amahame y'intego twiyemeje nyakubahwa chairman yibukije ko nta mateka mabi yaranze igihugu atagezeho ku buryo twakagombye kuba twararigiyemo byinshi ko rero ntawe ukwiriye guhora yibutswa ibi byamubayeho yagize ati ubwo buri muntu ki uramutse wararokejwe n'umuriro bagahora bakwibutsa ko umuriro wose niba hari n'ibihugu cyangwa abantu bameze gutyo twe i Rwanda kirazira icyizere abanyarwanda bafite RPF gishingiye ku byo maze kugezaho birenze ubukungu ahubwo bigera naho umunyarwanda kumva kwizera umutekano kubona ko bishoboka ko yatera imbere byose hamwe bikubaka cya cyizere aho ibyo bageraho rero si ibyo bahabwa nk'iposho bituruka ku bantu ku cyizere buri muntu afite mu wundi no kuri politiki nzima yazanywe na FPR interpretation mukora abantu barumva aragitahuka muzikora uko mushaka ngende bahiri ijambo icyo nzi cyo nuko afata ibintu byose atemera akabicurika akaba ibyo avuga ko ari byo arengera cyangwa aharanira buri wese agomba gukora ntihakagire uwiryamira ngo abandi bavunike nk'abo bamufitiye umwenda oya tugomba gukorana wampa umutekano nkaguha umutekano wampa umutekano nkaguha amatekano wampa amahirwe nkaguha amahoro nyakubahwa urumva aha ngaha icyo bivuze niba umbujije umutekano nanjye ndawukubuza kandi we kuri we afite ya paranoia na noble yavugaga mu kanya iyo kuvuga ngo abantu ikintu cyose imva kimuteye ubwo niba rero astinya yuko wabo mubangamye umutekano we ahita nyina kwica nibyo ngibyo nyako wacemani yamaganya bagendera mu kinyuma babeshya birata babeshya birata aba yagize ati ntimukibeshye yubeshya ukarangwa n'ikinyoma muri kubaka amaherezo kirakugaruka yibutsa ko igituma turaha nk'abayobozi ari icyizere abanyarwanda badufitiye atari ukubabeshya cyangwa kubanyaga ibyabo Chairman kandi yibukije ko turi abarinzi barinda abanyarwanda n'ibyabo ariko tutagomba kuba ibirura kandi tugomba no kwamagana ibirura biturimo mwarabyumvise ibirura ibyari byo tugomba kandi no kwamagana abirirwa birata ibigwi abari abakari mikeza badushimangira ko iyo wakoze neza ari abandi bakwiriye kuba bakurata no ngo mbabarire dushimangira ko iyo wakoze neza ari abandi bakwiye kuba bakurata cyangwa bakakugira intwari kubera ko azi ko wenyine abahatira kuba umuntu bamwita intwari turwanye njyewe dukore bityo abona ibyo dukora bazashima nta ukwiriye kwigira igitangaza ngo yongere ajye kwishyuza ubwo butangaza bwe never chairman yabwiye kadazi wa RFF ko u Rwanda RFF ko u Rwanda rugenda rugera kuri byinshi tukaba dufite inshuti nyinshi cyane haba mu Rwanda Afrika no ku isi yose ariko tujye tumenya ko dufite n'abatwanga bake cyane bateshimira ibyo tugeraho bakabona afite umunwa usakuza cyane nk'inyombya ntituzababuza gusakuza keretse dushaka kuba nkabo urumva ngo dufite inshuti nyinshi cyane mu Rwanda ngo ariko dufite n'abatwanga bakeye ngaho reka duhere ku baturanyi da inshuti ya Congo inshuti z'abaturanyi bacu turakundana dukundana n'abarundi dukundana n'abatanzaniya dukundana se n'abagande hari igihe uyu nguyu abagira ngo abeshya ndiyo yagiye abeshya abahinde umugani ko abo kera batagiraga ambasade niba bakifu barayibonye simbizi inyombya zaba ziturimo zaba ziri hanze iyo duteye imbere bo barakataza kuko tuba tubanyomoje tuberetse ko natwe dushoboye ko turi nk'uko tutari nk'uko batwita cyangwa batugize Afrika y'amakimbirane nabicanye amatiku gusa aho bavuga ko ikidukwiriye duhuriye hari ugusabiriza mubareke basakuzwe dukore nicyo cyizera abanyarwanda na Afrika inshuti zacu batugirire nyako wa chairman yatwicira umugani w'isenene ziryana zigacagura n'amaguru n'amababa kandi zose zitegereje gushyirwa mu safuriya bakazi karanga aho gufatanya ngo zere uko zaba muri container bazifungiyemo zikaryana koko twemere n'amateka yacu tube nk'isenene kweri kandi mwararabaye isenene ahubwo amaso yanyu ntabona ntabwo mubiri mwarenze n'isenene ahubwo muri nyina w'isenene none se ni bande baryana hanyuma se mwakwirebye mukareba ibyo bintu muriho mugenda mujya kuvugira mutorongera ku karubanda mubwira abadamu bagenzi bo ngo bagende baryane na bagenzi babo none ngo isenene ubwo se ikintu cy'umutakoze ni iki ubwo espere koko ntireba n'abacitse mwe bica uko bangana ngo batarishimo ibyo efe igenda igeze aho abanyarwanda batujyamo bakagira abo babirwa ngo niba ngo abo birwa ngo ni pumping bakagira bitigira itangazo cyane bakiranda ku bitari bazima ariko aha chairman yibukije ko muri efe harimo abarinzi batari birura ku buryo uzagerageze wese azabigiramo ingaruka kandi ushaka gusobanukirwa asubira inyuma amateka ya RPF barakogeza bakugira igitangaza ukajya mu birere ukagaruka ariko iyo umenya ko igihe uzagarukira hasi ukamenya ko igihe uzagarukira hasi ngo babarinzi batari birura bazakubona and they will hit you yabindi yavuze avuga ngo ibirura n'ibindi ngo in this free society no everything is free as you fight for to be free member who need to be free. There must be a regulatory mechanism. Aho niho chairman yibukije ko dukwiriye kujya twibuka ko inyungu rusange zibanziriza izacu bwite. Bikaba bisaba kwiyoroshya, kwicisha bugufi mana yanjye, kwicisha bugufi. Imitekerezo n'imikorere yacu kirinda gupfa nk'imbwa itakibasha guhunahuna ngo ikanje imenye ikibi kiri imbere cyangwa kibi kiyukankana. Kuko iyo itakibasha kumenya iyo itakibasha kumenya sinzi ibyo yashaka kuvuga ahangaha ngo iyo itakibasha kumenya gutandukanya kibi n'ikize mikore yawe wapfuye nkimbwa none se koko ubukagama hangaha tubuze ko yivugaga ubu mwavuga ngo turatukanye iyo ashakana ngo umenye igitandukanye kibi n'ikize ngo bamaze gupfa nkimbwa none se ubwo we ubwo aracyamenye kibi n'ikize igihe yisenyera atema ishami igiti yicayeho ubwo se ubwo ninde utamenya gutandukanya ikibi n'ikiza mikorere waba yapfuye nkimbwa ahubwo yaratinze chairman yamaganye abantu birirwa bigira ibitangaza bisingiza ngo intwari ngo bigira intwari kandi batarigize abazarize ngo waba yarakoze ibitangaje nayo yabikeneye ngo ntakwiye kwishyuza FPL ngo ntabwo tugomba kurivinga ne pass ewe ngo nimuvuge ngo ibyabaranze ngo muvuge ngo imbere hazaza ibyabaranze se kuki ibyo bitaba ifondation y'uburiwe ibyo bigambo rero bya Kagame ni byinshi cyane ntabwo gihe nshobora kubivuga ngo mbirangize ni byinshi tuzabigara ko rero n'ikindi yako gihe ntabwo nibaza ko ari cyo bidufitiye akamaro gitangaje tere byo ngiye reka dusezere muri studio kuri uyu mugoroba kugiye twa dufite cyadushiranye ngiye twibutse abantu kugira ngo dukomeze dushyire hamwe abantu bashaka kudutandukanya bashaka kuzana kutwita amazina y'ubwoko bwose yuko icyo byo bavuga nta regime bagifite banyarwanda rero banyarwandakazi reka dukomeze duharanire ukuri kwacu abatutwe ababiswa amazina ibyo byose ni ukuvuga ngo hari ikintu mukora kibarya ahantu gituma babona ko ingoma yabo irimo igera ku marembera bikaba babona ko mubabangamiye inyungu zabo bwite niyo mpamvu bakomeza gushyanuka bavuga ibyo bavuga ahangaha na perezida w'igihugu cyabo nawe ubwe yataye umutwe aragenda hariya nyine akabura icyo yasiga icyo yakora n'icyo yareka abantu ari abamaze abafungwa abapfa abirukanwa abavana mu mirimo impunzi z'ubwoko bwose ziri mu Rwanda ni ukuvuga ngo hari ibintu bikorwa biriho bigenda neza uvuga ngo message irimo irakirwa message murimo gutanga hari abantu bayibona n'igihe mutashoboye kuyigereza hariya muri kariya kanama ka FPR hariya umuntu ahagarara akajya kumugara akavuga ati harabiyemeje gufatanya n'abantu ba RN harabiyemeje gufatanya na za opposition ni ukuvuga ngo iyo kampanye irakora cyane ni uyu munsi ejo yari Rose Kabuye yari David Kabuye yari Rusaga yari Tom Byabagamba yari Odeta Mukabakomeza abantu bose yari Kizito Mihigo yari yete na Mutabazi nta muntu bitazageraho ni ukuvuga ngo biriya bikwereka ko message ari irimo gutangwa kandi ko ari yukuri akuntu umuntu ahaguruka akavuga ngo Rose Kabuye akavuga ngo Rose Kabuye akavuga na n'umugabo wafunzwe umuryango wose ugafata Mary Baine ukamuvuga n'umugabo wafunzwe ukatakinga umuryango wose kuva ku icyaha ari cy'umuryango ibyo rero ni ibintu nyine tumaze kumenyera reka tuzakomeza ubutaha mu biganiro bizakurikira ibintu n'ibintu tuzakomeza kugarukaho mugire ijoro ryiza murara haryana kandi mukomeze buri muntu wese ufashe uri muri urugamba amenye yuko yakoze akazi gakomeye cyane yapset inziri ya guverinema bikaba ari byo bituma kuko ikomeza kubujya kubura control y'ibya ya guverinema ariyo mpamvu ubona ko nyine batangiye kujya gusa mu bitutsi gusa nta kindi kuko nta bindi batanga icyo tubabaza ni kimwe gusa tanga uburenganzira reka abanyarwanda babane reka abanyarwanda bisanzure basurane icyaha kibe gasozi igihe rero mudashoboye kubitanga turacyabariho rwose kugeza igihe muzarundukira iryo terabwoba ryawe niba ari grace ntihini yabo niba ntihinyurwa niba ari iki uvuga ngo abantu ngo bigize ibitangaza abandi ngo birirwa ngo babunga ngo bashaka amajambo wagiye se nawe ukabunga bakariko niba ufite icyo uvuga igihe abantu bataguhaye ijambo ni ukuvuga ko ibyo uvuga nta nubwo babiha agaciro ni ibintu gusa byo kubatesha igihe nongere nshimire abantu dufatanyije urugendo kandi ko turi kumwe tuzakomeza kugeza igihe abanyarwanda bazabonera ubwisanzure buhagije ubwo abanyarwanda bose bazabana mu mahoro bagakora competition mu bintu by'ubutegetsi bidashingiye kuvuga ngo zikanaka ndumuto ni wakanaka ibyo bintu bikazacika burundu umuntu ntazaje arebe ngo bavuge bati uyu nguyu se ahumeka mwuka ki afite ibendera se rya FPR muri mu nzu ye afite senya ko ha president republika ibitekerezo bye bihagaze bite yumva ate agaciro ibintu byose nibyo twamagana kandi tuzakomeza kubyamagana ijoro ryiza kuri mwese mwari kumwe na Jean Paul ubwo tuzasubira mu cyumweru gitaha